God bless you, Isabella.
Morning, friend. Inkosi ikubusise mfowethu Veli, sanibona bangani, ngihlala ngifika sesishayile isikhathi. UBhili ube ngitshela ukuthi ngibe nazo kulokhu kusa futhi nginezincociswano zangasese ezilapha emashumini amathathu futhi ngibe nezimbili zazo. Ngakho ngikholwa ukuthi ezimbili kumbe ezintathu, ngakho nje angikwazi ukufinyelela kumuntu wonke. Niyazi nabantu belindile futhi bekade belinde ohlwini izinyanga ngezinyanga, nenkosi beyenze izinto ezinkulu phakathi lapho. Oh, ingunkulunkulu wethu ayisuye na. Manje nginiqinisa lokhu kuso ukuthi sonke siyaqonda ngokukhulu ukudabuka okwenzeke kulesi sizwe kokulahlekelwa ngumongameli wakithi uMnumzane Kennedy. Noma ngiphikisana nendoda kwezombusazo zayo nasenkolweni yayo, kepha nokho akufanele ukufa kanjalo qha. Futhi ashiyela abantwanyana ngemumva futhi kungekho baba. Futhi umama unkosikazi Kennedy noma empeleni bengingavumelani naye nezindlela zakhe nezinto mhlawumbe. Kodwa khumbulani umama ulahlekelwe izingane zakhe nje, futhi ulahlekelwe ngumyeni wakhe. Futhi wawela emathangeni akhe impela, negazi lomyeni wakhe qho lathululeka phezu kwamathanga akhe. Lokho kubi kabi. Senake nacabanga ngezinye izikhathi sicabanga ukuthi uhamba phambili esizweni ngezitayela nezinto, lokho kungahle kube njalo futhi. Kodwa benazi unkosikazi Kennedy akakaze awuze owodwa emilayezo ngishumayela ngalokho. Ukuba ubengahle eze owodwa waleyo milayezo ubengahle enze okwehlukile. Futhi abanye bodadewethu abawuzwayo futhi babe besalokho bengaqinisi ngawo, niyabo. Wakhuliswa likatolika yilokho kuphela kwaziyo. Akukho kumele nalokho, niyabo, leyo inqubo. Akukho kumele nabantu, abantu abangamakatolika. Leyo inqubo, inqubo yekatolika. Njengapresbyterian nje, imethodist noma yimaphi amanye awo. Niyabo, kumbe iPentecostal nayiliphi elalo, inqubo hayi abantu. Mnumzane Kennedy ngiyacabanga wenze umsebenzi omuhle wokuba ngumongameli. Futhi inhliziyo yami yamzwela umkakhe. Futhi ngizwa ngidabuka ngempela ngakho ukuthi ngisho nesizwe sakithi qho sizoba njalo, zixhwayixhwayi kanjalo kanjalo esizweni sakithi zenze into enjengaleyo. Uma ungenakuvumelana nomuntu, kulungile, futhi thatha indawo okungeyakho. Futhi akho sizathu sokubulala omunye umuntu ngenxa nje yezinto ezinjengalokho. Nalabo bantwanyana bayazi bathi omunye umfo omncane wathi, manje angisenamuntu ozodlala nami, ubaba usehambile, niyabo. Ngakho bengihlala ngicabanga ukuthi leso kuyoba yisimo sami ngelinye ilanga. Kucishe kwenzeke izikhathi eziningana njengoba nazi ngokudutshulwa ezizweni zangaphandle lapho babeze bangeleke ngemizimba yabo bengivimba ukuba ngingadutshulwa ebangeni. Ngakho uma indoda ifa kanjalo, kodwa leyo yintengo ekhokhiwe ehamba nenkazimulo yezinto ezihlukile. Niyabo, ngicabanga ukuthi silinganisa njalo ngomongameli wesine oyedwa kwabane ubola ngokwakhelwa uzungu. Futhi ngiphatheka kabi kabi ngakho. Kuyadabukisa ukuba nomuntu onjalo eMelika ongenza into enjengaleyo. Futhi manje nokho, njengoba ngishilo, angivumelananga nezombusazo zakhe. Angizange ngivumelane nemibono yakhe ngalokho ayezama ukwenza. Kodwa niyabo, ungenye indoda. Futhi angizange ngivumelane nenqubo yakhe enkolo, angizange impela ngivumelane nalokho. Kodwa nokho wakhuliswa ngaleyo ndlela kwakuyilokho-ke. Njengoba ngishilo, mhlawumbe wayozwa okuthize okwehlukile kwakungahle kwehluke. Sinento lapha esiyenzayo ukuthi uma kuba khona oyedwa abantu bakithi ofayo kumbe okuthize, ngisho nakuba phandle, ngicabanga njengebandla laseMelika, njengomzimba wamaMelika, abantu baseMelika bavotele uMnumzane Kennedy kuba abe ngumongameli. Futhi lokho kwakuyingaleso sizathu singukubusa ngentando yabantu. Angimvotelanga uMnumzane Kennedy, ngavotela uMnumzane Nixon ngoba ngangimazi uMnumzane Nixon siqu sami. Futhi ngangimthanda, futhi ngamvotela siqu sami ngoba ngangimthanda. Kodwa abantu balelizwe, amaMelika, izakhamizi zakithi zalesi sizwe zakhetha uMnumzane Kennedy. Futhi ngendlela abakwenza ngayo, yebo, lokho kuphakathi kwabo noNkulunkulu, kodwa lokho kungako.
For the sake of this mother.
Kodwa ngiyacabanga ngenxa yalo mama isidalo singumuntu unina wabantwana unkosikazi Kennedy.
Couldn't we just stand a moment for a prayer for her?
Singeme nje umzuzwana simkhulekele na.
Lord Jesus, we human beings,
Nkosi Jesu, thina zidala ezingabantu sinokuzwelana omunye nomunye. Futhi siyadabuka Nkosi ukuthi umongameli wakithi wadutshulwa walahlwa phansi ngendlela ayeyiyo ngokubulawa ngonya. Futhi sidabuka kakhulu ukuthi size sakithi sesifike kule ndawo ukuthi abantu abanjalo basesizweni sakithi abangabulala isidalo esingumuntu ngokubulala ngonya njengoba babulala lo mfo wethu olikhalathi esikhathini esingeside sedlule. Futhi bavele bamdubula bamlahla phansi ngonya ngobandlululo lobuzwe. Futhi sidabuka kakhulu ukuthi abantu abanjalo bahlala phakathi kwethu Nkosi. Thina ubuthakathaka bethu bulethe lokhu. Futhi sikhulekela uNkosikazi Kennedy lo mkakhe walo umongameli nokwazi lezi zinganyana zibuka uyise wabashiya ezinsukwini ezimbalwa phambi kwalokho indoda ejabula ecathula futhi edlala nabo phansi manje abasenayise. Futhi ngalowo wesifazane umkakhe ukuthi umyeni wakhe uqobo wawela emathangeni akhe impela negazi lakhe lagobhozela engutsheni yakhe engwaba ingane yakhe nje. Kepha nokho Nkosi singakholwa ukuthi wesifazane usephutheni ngeindlela ahambe ngaphambili ngayo esizweni ngokugqoka kwakhe nokunjalo. Kodwa lokho bekungaba kubantu baseMelika kukho konke bona lokho yilokho abakufunayo. Ngakho siyamkhulekela kulokhu kusa ukuthi uzomsiza. Futhi sengathi kungaba khona isikhathi kulokhu kulile okujulile ukuthi uzokuthola ukuthi kuyini okuluqiniso uJesu Kristu. Sibe khona Nkosi. Okunguye yedwa onganikeza ukuthula nenduduzo ngehola lenkathazo. Futhi sisize Nkosi ukuba siqhubeke nokuba ngezinhliziyo zethu zonke ngokukhanya okukhanyayo. Ukuthi asazi ukuthi sikhathi sini kumbe ukuthi yikuphi kuthonya esingahle ukuba sinakho komunye umuntu.
Let us shine forth the light of Christ.
Futhi masikhanye ukukhanya kwaKristu azafike bese kuthi ke umelusi omkhulu womhlambi owazi konke ukulunga uyoletha sonke isono embuyiselweni. Futhi uyokwazi nje ukuthi kwenziwe kanjani.
Until then we commit ourselves into your hands for
uthi kuze kube ngale unkathi sizinikele ezandleni zakho ngenxa yothando lwakho nesihawu phezu kwethu egameni likaJesu. Amen.
Yes, I don't think no man deserves to die.
Yebo, ngicabanga ukuthi ukhona umuntu okufanele ukufa kanjalo. Manje umnumzane Lincoln wayengakufanele ukufa kanjalo. Umnumzane McKinley wayengakufanele ukufa kanjalo. Hugh Long wayengakufanele ukufa kanjalo noyedwa walabo bafo. Angikholelwa kulokho ababulali lokho kubi. Bafana bakithi abalwelanga into njengaleyo phesheya kolwandle. Ifuleke lakithi aliphakanyiselwanga into enjengaleyo. Asisizo izakhamizi zaseMelika zento enjengaleyo qha. Nakuba isizwe sakithi sisontane sasonteka yisono yilokho kwenza lezi zinto leso yisono. Manje namhlanje sine ngizofundisa usonto sikole nezinto ezimbili engizothanda ukubalula ebandleni. Futhi lokho ngokuthi into yokuqala ngizothanda ukuba ningithethelele ngokunibamba nonke isikhathi eside kangaka ngezikhathi zasekuseni ngesonto uma nginale milayezo. Bese ke uma inkosi ithanda isizathu sokuba ngenze lokhu yingoba ngilapha phakathi kwabantu bami futhi ngingifundisa izimfundiso ngokuqina ngamandla ami onke. Angizifundisi lezi zimfundiso ngaphandle kwezinye izindawo. Ngivele nje ngime eziqwini phansi ezinkulu zevangeli. Kodwa lezi zimfundiso eqinile angizifundisi ngaphandle kwezinye izindawo. Bese ke lapha ungithatha ihora ngesinye isikhathi amabili kumbe amahora amathathu ukuba ngiqede umlayezo wami. Futhi ngiyanibamba lapha ngezinye izikhathi ligamanxa eleshumi nambili elokuqala ngqo. Futhi lokho nje kuncane kulokho engangivamise ukwenza. Ngangihlala ubusuku bonke cishe ngesinye isikhathi. Ngihambe siqale phakathi isikhathi esiningi kuye kwelesishiyagalombili ngqo bese ngiya ekhaya ngakusasa ekuseni ngelesibili kumbe elesithathu kunjalo emhlanganweni yami. Kodwa ngizokuzama uma ngifika kini futhi nje encane intshumayelo esikhundleni sokufundisa okungaka kwalokhu, ngaphandle uma nginazisa ngaphambi kwesikhathi ukuthi kuyoba yinto ethize. Imbangela, nginamacele ongayisikhombisa ngiyakholwa ezayo okubhanqana phakathi ngqo ophaweni lwesithupha. Ngenkathi uphawu lwesithupha lubetha onke amacilongo ayisikhombisa akhala ngasikhathi sinye, niyabo. Futhi ngakho ngizothanda ukwethula lokho ebandleni ngaphambi kufika kwakhe uma kumbe ukuhamba kwami kumbe noma kungaba yini uma ngingakwazi. Manje uma senza lokho khona ke sizonazisa ngaphambi kwesikhathi, futhi mhlawumbe ngaleyo nkathi njengoba sibona kulokho kusha amaholo aminyene nezindonga namacala onke, sizozama sinendawo manje singahle sikwazi ukukhuphukela lapha lihlalisa cishe abantu abayizinkulungwane ezintathu, futhi kuyiholo elihle lesikole khona ngaphezu kwethu lapha, futhi izimpawu zesikhombisa sizozama ukuzishumayela phezulu lapho kuleso sikole, futhi lelo lizonikeza indawo eningi yokuhlala, niyabo, ukuze sikwazi ukungenisa abantu. Sifuna ukubika eNew York, sisanda kuba nesikhathi esimnandi ihholo iMorris lapho. Savele nje sabaphebeza abantu busuku ngabunye babeminyene phakathi. Umlilo, indoda engumnikazi wendawo, umlawuli womlilo wayengayivala indawo uma sasibavumele ukuba bame baminyane phakathi kanjalo. Ngakho-ke savele sabakhiphela phandle, nabantu bephandle emgwaqeni behamba behla benyuka ngomgwaqo bekhulekela ukuba kube khona okhathalayo bese esukuma aphume ukuze bakwazi ukungena bathole isihlalo, niyabo. Umuntu oyedwa nje bavele balinde phandle lapho kuba umuntu oyedwa angene. Nalowo ongolandelayo emnyango bese-ke bededela oyedwa angene kanjalo uma othize esukuma aphume efanele ukuya ekhaya kusenesikhathi. Yebo, babengena babelane lokho kangako, niyabo, babeza. Kuhle kakhulu isigejane esihle sabantu, futhi ngikholwa ukuthi izwe ibandla lamaKristu lilambele uNkulunkulu. Manje ngethemba ukuthi ngiyabonga mfowethu. Ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzosipha leli thuba lapho esingahlala ngana khona ndawonye, futhi sibe nalawo macilongo ayisikhombisa ukugcina. Ngithanda ukuholwa ekwenzeni lezo zinto kuze nazi. Bese kuthi ke ekudleni kwasekuseni kosomabhizinisi ngokujwayelekile umkhandlu wabo wabakhulu besonto lapho, ngicabanga ukuthi bathi babe nabasukela lapha emashumini amahlanu kuya ekhulwini ekudleni kwabo kwasekuseni. Futhi lokho kusa bathengisa amathikithi angamakhulu ayishumi nesikhombisa base bededela yonke indawo esele phakathi ukuba bakhichimise indawo, futhi wonke amaphasiji nasemacaleni onke ezindonga phansi naphezulu ezitebhisini zazima abantu. Nabanye befundisi abakhulu abapriesti ababili nokunjalo babelapho kuzozwa umlayezo. Futhi ngakho ngiyaqonda ngikholwa ukuthi kwasiza kancane. Okungahle kwenze okunye futhi kangcono kunalokho empeleni ebesingakucabanga ukuthi kuyoba njalo. Manje bese-ke kulo busuku sizoba umlayezo kulo busuku iNkosi Thanda ngesifundo sokuthi kukanjani mayelana nezimo zakho ngoKristu. Futhi manje leso sizoba sifishane, sifuna ukuqala, ngifuna ukuba semisamo ngalesikhombisa ligamenxe. Uma nivamise ukuqala ngasikhathi sini ligamenxe elesikhombisa, futhi ngiyoba semisamo ngalesikhombisa ligamenxe, futhi lokho kufanele kungikhiphe ligamenxe lesishiyagalombili uma iNkosi Thanda. Ngoba ngivele nje ngizosheshisa ngawo onke amandla ami, futhi ngizoqala ukuzejwayeza. Enye into yilokhu, kungahle kube khona izihambi ezizo abantu behleka kusobala. Ngiyazama ukusuka lapha kodwa angikwazi ukukwenza. Kuthi akube ngethemba ukuthi akuzwakali kungokungcolisa okungcwele. Kodwa umama wami wayevamise ukuthi uma abantu behlangana ndawonye kanjalo kufana notiligi wamabele nje ekuseni okubandayo. Niyazi ujiyile futhi ugijima kancane, futhi ngakho lokho kuthi akube ngaleyo ndlela. Ngigijima kancane kule milayezo ngoba ubumnandi bomoba kaNkulunkulu niyazi ukuthi ukusijiyisa ndawonye. Futhi angifuni, ngingeke kufune kube ngenye indlela, ngingikufuna kube ngaleyo ndlela nje. Lapho ngiyakhumbula sasivamise ukuma siculele uculo libusisiwe igode libophayo inhliziyo zethu othandweni lobuKristu. Inhlanganyelo yethu yomqondo ofanayo injengalokho ngaphezulu, niyabo. Nxa sehlukana ingxenye kusinika ubuhlungu bangaphakathi, kodwa siyolokhu sikuphumene enhliziyweni, futhi sethemba ukuphinde sibonane futhi. futhi ngethemba ukuthi lokho kuyohlala kungumgomo wethu lapha. Abaningi balabo bangcwele abadala selokhu balala kusukela lapho, kodwa siyolokhu sikuxhumene enhliziyweni. Futhi ngicabanga lo mbono ngalokho kusa ukubabona lapho nababusisiwe nenkazimulo yomumo bobusha besilisa nesifazane, lokhu bekubukeka njengoba benza lapha ngenkathi bese lapha emhlabeni. Ngicabanga ukuthi balinde ukufika kwethu. Ngelinye ilanga siyoxhumana nabo uNkulunkulu ethanda. Manje ngingi futhi nikhumbule izinkonzo zamaculo zizoqala ngelesikhombisa nqoku lobusuku esikhundleni selesikhombisa ligamenxa. Bese ke ngeviki elizayo ngiseShreveport eLouisiana, nalapho eLife Tabernacle eShreveport eLouisiana. Futhi ngicabanga ukuthi bazama ukuthola ihholo ngaphesheya kumgwaqo. Umfowethu Moore ushayile izolo ebusuku wathi ba yingqungquthela yonyaka futhi balindele uquqabo olukhulu lwabantu. Ngifuna ukunikeza ubufakazi obuncane ngaphambi nje kokuba ngifunde imibhalo. Inenekazi lalihlezi lapha ngelinye ilanga kwakukhona ngilitshela ukuthi kunjani ukuthonya komuntu ekhulekela omunye. Kwenzeka nje ngabuka phansi ngase ngibona elinye inenekazi, ngivele uMaji Cox, umkamfowethu Rodney Cox ehlezi lapha. Futhi ngevikele edlule ngikholwa ukuthi bekuyilo ngenkathi silapho umoya ongcwele wawunikezwa ukwehlukanisa izindlini zonke. Ngiyazi ukuthi abantu batshelwa kanjani, futhi wayehlezi uhlezi khona lapha manje, kodwa nje wayengaphambili kwalapho ndawo. Futhi ngabheka ngale, futhi kwakukhona inenekazi elabizwayo elalinesifo sikashukela. Futhi uMaji futhi embonweni kwakungumaji. Futhi uMaji wayemi lapho, kepha nokho ngabuka phansi ngambona futhi futhi ngacabanga futhi ngabuka ukuba ngibone lona omunye wesifazane. NoMaji wayesembonweni kodwa ukukhanya kwakungaphezulu wesifazane. Ngakho ngabhekisisa futhi ngacabanga, yebo, uma ngibiza uMaji bazothi impela lokho impela othize uyabazi. Bathi ngani, umyeni wakhe ungomunye nje wabangani bakhe besifuba. Bahlala ndawonye, balale ndawonye, bazingele ndawonye, nanakho konke impela lokho kungukuthi wayeyokwazi lokho, kodwa uMaji wayengakwazi lokho. Kodwa ngabizwa elinye inenekazi elalingu, ngiyakholwa, lalingudade ophuma eChicago njengoba ngezwe kamuva. Kodwa ke sekufika ukuthi kuye i-factory bahlola isifo esibanga ushukela omningi kakhulu emzimbeni, futhi wayenesifo sikashukela. Futhi ngakho wayesendleleni kuthangi eya emtholampilo ngaso. Futhi ngakho ngenkathi esisho ngase ke ngimkhumbuza ngalokhu. Futhi ngathi woza lapha dadewethu manje, ngase ngimtshela ukuthi ubekuthola kanjani ukuba ndikindike ezandleni zakhe, nokuthi lokho kuzwakala kukubi kanjani. Inenekazi elincane lisebenza ubusuku nemini cishe phezulu lapho umama omncane othembekile ukuba asizimiyeni wakhe ukuba bakhokhele ikhaya labo abazama ukulakha. Futhi yena nodadewabo omncane uNeli noCharlie, lowo ngumfowabo kaRodney, umngakhe nabo bonke besebenza ndawonye kulawo mafekthi lapho bahamba ngamandla abo onke. Futhi bemele ukuthukwa, baziyeka izinwele zabo zakhula, futhi basusa opende bubuso izinto ezinjalo ngenkathi beba ngamaKristu. Ngikholelwa ekuncomeni lapho ukuncoma kufanele khona. Futhi ngempela nginendawo efudumele enhliziyweni yami yalezo zintombi ezimbili. Lase ke ngimbamba ngesandla ngamkhulekela, futhi wenyuka, futhi ababanga besathola nesincu isifo sikashukela sesihambile kanjalo. Inenekazi lihlezi khona phakathi lapha ndawo elabizwayo, futhi kwakungudade ogama linguBruce. Angimboni kulokhu kusa, kodwa wayehlale njalo ungowesifazane ohlala kakhulu emkhulekweni. Futhi lona wesifazane wangena wase kwagcina ngilapha, futhi kwakungengekho khadi lokukhulekelwa elanikezwayo kumbe lutho. Ngakho kwakungekho muntu, kungekho muga wabakhulekelwayo. Ngakho bavele nje umoya ongcwele wavele wabiza izethameli. Futhi lo nkosazana Bruce omncane waphulukiswa kanye qobo lwakhe enomdlavuza. Futhi uhlala njalo enomthwalo enhliziyweni yakhe ngomunye umuntu, futhi wayekhuleka nje. Futhi kwakukhona inenekazi elalivela eLouisville elalifa umdlavuza usemphinjeni. Futhi ngenkathi esakhuleka, umoya ongcwele uqonda ngqo kulowo wesifazane. Yambiza futhi noma yini owakwenza, umtshela ukuthi wayengubani, wamtshela njalo ukuthi wayengubani nokuthi yayiyini inkathazo yakhe, futhi nangaye enomdlavuza, futhi wathi yena kuzolunga. futhi nenekazi elincane laya ekhaya izinsuku ezimbili emva kwalokho wavele waqala ukuklinyeka kwathi akafe cishe umphimbo wakhe wavele nje wavuvukala kwenyuka wakhwehlela kakhulu nomdlavuza wathi khahla ngaphandle futhi usephile saka niyabo okwenzekayo niyabo iqhubu qobo lwalo liyisimila esinokuphila kuso Niyabo umdlavuza ovela egameni igama lezemithi lenkalankala okuchaza ukuthi unenqwaba emilenze njengayo inkalankala oyithola olwandle futhi umunca igazi lakho kuwe futhi lesisimila esibhebhethekayo emphinjeni wakhe ayenaso sasinjalo yilokho esasikwenza manje niyabo anginakene nesimilela nginakene nokuphila okusesimileleni niyabo ukuphila okusesimileleni yilokho esinakene nakho niyabo ngegama lami bayakukhipha amadimoni igama elithi idimoni ngumhluphi njengomzimba futhi leli kwakuyidimoni futhi kwathi ngenkathi ukuphila kuphuma esimeleleni kusobala lokho kwadedela isimelela savuvukala njengenja encane nje egayiswe emgwaqeni into enjengaleyo awuyeke ilale lapho elangeni izinsuku ezimbalwa ngaleyo nkathi futhi ibankulu ngokuphindwe kabili yebo yilokho okwakwenza owesifazane omncane agule kakhulu isikhathi eziningi bengiyaye ngikuchaze uma ugula kakhulu leso yiso impela esibonakaliso sokuthi uzophulukisiwe niyabo futhi ngakho kwakuya ngokugula kakhulu ngaso sonke isikhathi futhi kumklinya ngoba kwakuvuvukala futhi ikodwa sase sikhululekile ukuphila kwase kuphumile kuso futhi ukukhwehlela kwakhe kanjalo niyabo kanjalo wathi khahla wamonyuka kuyo yonke inyama yakhe nento efile umzimba nje ongenakuphila kuwo umdlavuza usuhambile waphuma khahla niyabo wawela ngaphandle ngakho yilokho umzimba waphuma-ke ngaleyo nkathi lelo kwakungesilo idimoni laphumayo leyo kwakuyindlu elalihlala kuyo laphuma ngoba ukukholwa kwesifazane kulokho atshelwa khona azi ukuthi uJesu Kristu nguyizolo namuhla naphakade yilokho okwabulala umdlavuza wakhipha ukuphila manje wayengahle aye abuyele kudokotela nodokotela athi umbhedo into ilapho nje ngokufanayo njengoba ibihlala injalo kodwa lokho kwakuqinisile isimile sasilapho kodwa hayi ukuphila kwakungekho lapho niyabo manje kuba ke lokho kwakukade kundawo ndawo lapho okwakungeke kwakwazi ukuphuma na ngabe leso sithombe na yilesi sithombe sesimilela esaphuma kunkosikazi Becker wangale eSpringville eIndiana futhi lesi sithombe esikhulisiweyo okwaphumayo emva komkhuleko nasi sithombe sesimilela kunkosikazi Becker waseSpringville eIndiana okwaphumayo emva komkhuleko leso isithombe sakho niyabo lowo mzimba idemon elahlala kuwo Njengawe uhlala kulo mzimba ohlala kuwo kungahle kube kuncane kube kukhulu kube nekhandi libomvu ikhandi lemnyama noma ngabe kuyini niyabo kuphakathi kokuthi idemon lihlala kulo mzimba noma uKristu uhlala kulo mzimba yebo bese nga ukuphila kuphuma kuwo umzimba wakho ulokhu ulapha emhlabeni niyabo kodwa ukuphila kukho lapho inkathi ukuphila kuphuma umzimba ulokhu ulapho Waseke kugashuka emzimbeni wakhe futhi kwakhishwa umzimba waphuma kodwa uma kusendaweni okungakwazi ukuphuma kuyo khona ke inhliziyo yakho iyakucosha lokho kuyinto efile bese iyalihlanza igazi njalo uma ishaya ubanga imfiva nakho konke okunye ngoba kungokuthelela isifo niyabo futhi inhliziyo yakho ifanele ingicabanga ukuthi inhliziyo iyalihlanza igazi lapho lidlula ngabe kunjalo dadewethu Duff ngicabanga ukuthi kunjalo inhliziyo lapho ishaya iyahlanza Ngihlengaze niyazi nomunye ohlezi lapho phambi kwakhe. Hlacosha futhi yilokho okubanga imfiva kokuthelela isifo. Icosha ukuthelela isifo bese kubanga imfiva. Manje abantu niyabonga ukukholwa kwakho akusiyo neze imizwa yakho. Akulutho noma ngabe kunjalo uma isandla sami singaqondile lokho akuhlangene nakho. Ukukholwa kwami okwenza lokho niyabo. Khona impela phambi kwethu sibona umfanekiso womuntu ophulukisiwe ngokuphelele ngokukholwa. Bese ke senze isinyathelo ngesinyathelo sise siyongena ngqo kulowo muntu bese sivele sihambe siqhubeke nakho niyabo nakho lapho okhona futhi lokho kwenziwa yilokho ke ukukholwa kwakho hayi imizwa yakho kwenziwa ukukholwa kwakho ukubonga noduma kube kuNkulunkulu manje umzuzu nje umkhuleko futhi sinesifundo lapha esifuna ukuba sizindle ngaso Nesikhathi esincane inkosi ezosiphatha ngaso kulokhu futhi manje bese uma abanye benu bezohamba kulokhu kusa futhi bengeze kuba khona enkonzweni yokusihlwa inkosi ithandange ngifuna ukuba lapha futhi umndeni ubuyela iviki likaKhisimusi Bese ke isonto emva kwakhisimuzi inkosi Thanda ngifuna ukushumayela umlayezo wami kwakhisimuzi lapha eThabenakele ngesonto emva kwakhisimuzi inkosi Thanda ingekithi kuyoba ile ukududuzela emgwaqeni ngakho sikhothamisa amakhanda ethu manje futhi senze umkhuleko ngaphambi kokuba sifunde indikimba Nkosi Jesu yiba wena seduze kwethu ngalesi sikhathi nje futhi siyazi ukuthi kulikhona ebandleni lethu elincane futhi lapho abaningi bema futhi silapha hayi ngenxa yentokomalo yendawo esinike intokomalo yokomzimba ngoba akuthokomele futhi asikho lapho kuba sibukwe kodwa silapha ngenxa yokuthi sibuzile ubukhona bakho futhi siyazi ukuthi wena ulapha futhi silapha kuba siqondiswe futhi silapha sazi ukuthi sisendlini kaNkulunkulu futhi sikuzo kukuhle kuba lapha kunendaba ukuthi akuthokomele kangakanani ukuma nokuhlala simpintshene kodwa silapha ngoba siyeza ukuthi uNkulunkulu lapha futhi indlela efana umfana okufanele ukuthi wezwe ngayo ngaleyo busuku ngenkathi uPaul eshumayele ubusuku bonke wawungumlayezo omude kusukela cishe ekushoneni kwelanga kwaze kwaba sekuphumeni kwelanga ngakusasa ekuseni futhi umfomncane ehlezi phezulu le wawa futhi bacabanga ukuthi wayesehambile noPaul wabeka umzimba wakhe phezu kwakhe nomoya kaNkulunkulu owawuphezu kwesithunywa wawubuyisa umoya wokuphila wangena emzimbeni womfana uthi wathi uzophila nensizwa yaphila wayekhathalele lokho kwakushiwo nguPaul futhi uNkulunkulu sikhathalele kulokhu kusa kulokhu umoya ongcwele ungahlukusho kuzo izinhliziyo zethu futhi sikhulekele ukuthi wena uzohlephulela isinkwa sokuphila kulowo nalowo wethu ukuthi uma sisuka lapha namhlanje ukuthi asizukuyishiya le ndlu singabantu abafanayo ngenkathi singena sengathi amaKristu angasondela kakhulu kuwe sengathi izoni zingaphenduka namhlanje sengathi abagulayo bangaphulukiswa futhi sengathi umbuso kaNkulunkulu ungasondela kithi kumbe ngisho uze ube phakathi kithi Lokhu sikucela egameni likaJesu Kristu njengoba silindela emoyeni wakhe ukuba usiphe amazwi. Amen. Manje sifunde umunye wombhalo oyizwi likaNkulunkulu lihlala liqinisile. Futhi manje futhi ngamunye ngiyabona ukuthi ninesihawu impela kulabo abamileyo. Ngibona umunye sukuma futhi ahlale phansi bese enikeza umunye isihlalo lokho kuhle kakhulu. Ngithe sengathi nga besinendawo eningi ngokwedlulele kodwa nje asinayo futhi ngalesi sikhathi. Phenyani kuMathewu amashumi amabili nesikhombisa futhi sizofunda kusukela evesini leshumi nanye sizobeke sesikhuluma ngalesi sifundo.
And Jesus stood before the governor. Uthe
esemaphambi kombuso, umbuso wambuza wathi, "Wena uyinkosi yabajuda na?"
Jesus said unto him,
"Uthe wathi kuye usho khona." Wathi lapho abapriesti abakhulu namalunga bemthwesa icala kaphendulanga ngalutho. Kona uPilato wathi kuye, "Awuzwa yini lokho kungaka bakufakaza ngawe na?"
And he answered him,
Agaza mphendula nakwalilodwa izwi umbusi wazo amangala kakhulu. Ngapha ngomkhosi umbusi wayejwayele ukukhululela abantu siboshwa abathanda ukuba sikhululwe. Abenesiboshwa esidumileyo esithiwa uBaraba. Ngakho sebebuthene uPilato wathi kubo, Nithanda kuba nginikhululele bani na uBaraba nokuba uJesu othiwa uKristu na? Ngokuba wayekwazi ukuthi bamnikele ngomhawu futhi esihlalweni sokwahlulela umkakhe wathumela kuye wathi ungabi nandaba kulo muntu olungileyo ngokuba ngihluphekile kakhulu namuhla ngaye ephusheni. Ngepha abaphristi abakhulu namalunga bancenga izixuku ukuba zitshele uBaraba zimbulale uJesu. Wayesephendula umbusi wathi kubo, Nithanda kuba nginikhululele emuphi kulaba ababili na? Bathi uBaraba. UPilato wathi kubo, Pho-ke ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na? Pho-ke ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na? Bathi bonke kuye makabethelwe. Umbusi wathi, wenze bubi buni na? Kepha bamemeza kakhulu bathi makabethelwe. Kwathi-ke uPilato esebona ukuthi akanakwenza lutho nokuthi isiphithiphithi sesanda kakhulu. Wathatha amanzi wahlamba izandla phambi kwesixuku wathi, anginacala egazini lalomuntu olungileyo, ziboneleni nina. Abantu bonke basebephendula bethi, igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Wayesebakhululela uBaraba. Depha wamshaya uJesu wamnikela ukuba abethelwe. Isithombe sidabukisa kanje pho. Ngibiza ingqikithi yalokho uma ubungathanda ngilobe ngaleyo ndlela kumbe ngibize ngalokho. Futhi mhlawumbe itheyiphu ibingathanda yethiwe kanje. Ngimenze njani uJesu othiwa uKristu na? Uthi isifundo engifuna ukusisebenzisa emva kokuba lokho kwingqikithi, ngifuna ukusebenzisa isifundo unoJesu ezandleni zakho. UnoJesu ezandleni zakho uzokwenza njani na? Isigcawu sethu siyaqala kulokhu kusa ehholo yokwahlulela. Lapho khona uPilato umbusi wayebizelwe esigcawini ukuba asebenze futhi enze kwahlulela. Kwakusekuseni kakhulu, isikhashana lingakasi, futhi wayephazamisekile ebuthongweni bakhe, futhi wayebizelwe ukuzolalela icala lalo muntu. Kwakuyisikhathi sokubethelwa kwenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Wayengenzanga lutho ababengaluthola kuye. Futhi wayephendule konke, kwase kuyihora nje lokuba kube ngaleyo ndlela. Akukho lutho okungenzeka kungekho okukhona emva kwakho okukubangela kube ngaleyo ndlela. Kufanele kube khona isizathu esithile sakho konke okwenzekayo. Ngoba kusunguliwe kusobala ngumoya osezidalweni nasezidalweni ezingabantu nokunjalo. Khona isisusa sakho nempokophelo, futhi kufanele kube nesizathu. Futhi khona isizathu sokuba lokhu kwafanele kwenzeke kulo muntu omkhulu kunabo bonke asebake baphila emhlabeni kumbe ababeyoke baphile. Isizathu sokuba kwenzeke ngale ndlela ngoba kwase kuyisikhathi sakho sokuba kwenzeke, niyabo. Kufanele kube nje, futhi yayingekho indlela yokuphunyuka kukho, khona kwakufanele kube ngaleso sikhathi. Futhi uJesu wayefika emhlabeni ngayo impela nje indlela izwi kaNkulunkulu elalibikezele ukuthi wayeyofika ngayo. Wenza khona impela izwi elalithe wayezokwenza. Wayiphila impilo impela nje, futhi uNkulunkulu wazisa kumbe wabonakalisa inzalo yeso sikhathi. Manje khumbulani, uNkulunkulu iBhayibheli liqala kuGenesis lihambe liye ezambulweni. Manje nasi isifundo engifuna nisiqonde. Ukuthi niyabo esizukulwaneni ngasinye kukhulunyiwe eBhayibhelini ngento ethize eyenzeka esizukulwaneni ngasinye. NjengoDaniel wabona wahumusha iphupho likaNebukadinezari ukuthi imibuso yabezizwe yayizongena kanjani, nokuthi yayishona kanjani phansi, nokuthi yayiyophuma kanjani. Futhi ngamunye lawo bantu kulezo zinhlanga nalezo zizwe, lawo mandla abezizwe alawulayo alawule izwe yenze ngayo impela nje indlela umbono owathi babeyokwenza. Ngenkathi uNebukadinesari ikhanda legolide thathwa, kwase kungena amaMede oPheresiya. Nemvelo yawo ngokwemvelo yokuphathekayo, futhi nangalokho umprofethi akushoyo impela nje. UNebukadinesari ikhanda legolide okungumkhulu kunayo yonke newokuqala umbuso, bese kuba ngamaMede oPheresiya kulisiliva, bese kwehla njalo kuya emathangeni okuba yithusi, futhi insimbi ngayinye iya ngokuqina ngokuqina, igolide lingele ithambe kunakho konke, futhi kuphelela ensimbini okungulukhuni kunakho konke okwalokho insimbi. Manje ngamunye waleyo mibuso wehla ngakho impela nje ngemvelo indlela umprofethi athi yayiyokwenza. Futhi wayenzani na? Wayehlwanyela imbewu ukuba izizwe ziqaphele. Futhi njalo kwakuthi uma kungeniswa lo mbuso, wawufanele ube njengalokho kwasho lelo zwi. NoMesiya-ke wayezofika esigcawini. Futhi ngenkathi uKristu efika esigcawini, wayefanele aphendule lawo mazwi kaNkulunkulu ayezogcwaliseka umprofethi akhuluma ngawo, yilokho ayezokwenza. UMose wathi uyakuba ngumprofethi njengami. Futhi kuba ubune besinesikhathi sokufanisa lokho emumva futhi sikhombise nje ukuthi kanjani lokho kuleso sikhathi esikhulu kakhulu ngenkathi u-Israyeli esekuthunjweni yiGibhithe ukuthi uMose wazalwa engumntwana ngokuyinqaba okungejwayelekile kanjani nokuthi uqubuka kanjani futhi wakhuliswa nokuthi wafihlwa kanjani ebungeni nokuthi uba kanjani ngumholi wayongena ezintabeni wathola umthetho wayesebuyela ezansi futhi wayengesuye umholi kuphela kodwa wayengumpristi nenkosi nombusi zonke lezo zinto nokuthi lokho kwamfanekisa kanjani uKristu impela wayesethi uMose inkosi uNkulunkulu wenu yakunivusela umprofethi onjengami niyabo manje ngenkathi uKristu ezalwa uIsrayeli futhi wayesekuthunjweni ngumbuso wamaRoma ukuthi wayeyini na wazalwe ngumntwana ongajwayelekile noyinqaba ukuthi wakhuliswa kanjani ukuthi wenyukela kanjani wayongena ezintabeni wayesehla wathi ngibezwile bethi abasendulo ungebi nabezwa bethi ungaphingi kepha mina ngithi ilowo nalowo buka owesifazane amkhanuku sephingile umnikezeli mthetho niyabo nenkosi umpristi umprofeti njengaye nje ngakho zonke lezi zinto zafanele zigcwaliseke futhi ngenkathi leyo ndawo ibekwe lapho ngenxa yempilo kaMesiya ngenkathi lokho kuqinisekiswa ngokuphelele manje lesi kungahle kube yisifundo sokugcina eside engisifundisayo kwesikhashana ngifuna sisondeze eduzane manje nxa izwi selikhulunyiwe lalesi sizukulwane esithize kukhona ozosukuma enkundleni ozogcwalisa lelozi ngoba uNkulunkulu ulikhulumile kuyisiqinisekiso sezwi elikhulunyiweyo noJesu wahlangabezana nazo zonke izindingakalo futhi kwakuyizwi liqinisekiso njengoMesiya impela kukhona futhi amazwi akhulunywa eBhayibhelini osuku lokugcina lawo mazwi afanele aphile futhi siyathole lapho ukuthi ngenkathi ezinsukwini zenkosi yethu ibandla laselivele limlahlile ngaphambi kokuba eze ehholo lokwahlulelwa likaPilato base bemnqabile ngalolona lolo suku inkonzo yakhe eyaqala ngalo kuprofetha futhi batshela iqiniso melana nezwi wase-ke abakwazanga ukuqonda lokho ukuthi kanjani yena engumuntu akwazi ukwazi ukuthi kwawukhonani ezinhliziyweni zabantu babengazi ukuthi izwi linguNkulunkulu nezwi iBhayibheli lathi lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo futhi babefuna ukumbiza ngomoya omubi futhi wathi ngizonithethelela ngalokho kepha nxa umoya ongcwele efika ukuze kwenze into efanayo ukukhuluma elilodwa izwi elimelana nawo soze kwathethelelwa futhi zonke lezi zinto aziprofethayo ukuba zibe kulolu suku kukhona ukuzophilisa lokho kepha uma seliphiliswa liye kwehluka kakhulu kunoma abantu belicabanga ukuthi linjalo kuyoze kuyoba ngabakhethiweyo kuphela abayolibona kuhlala kunjalo okukhethiweyo nje yikhona kuphela okuyolibona ngoba kukhethiwe futhi kwagcotshelwa ukulibona ngakho-ke kungeza ayikho enye indlela uJesu wathi ningeze kimi akekho ngeza uma engadonswa ngubaba wami nakho konke lokho angiphe khona kuya kuza kimi niyabo ngakho kwakungekho ndlela wathi ninamehla niboni izindlebe anizwa wathi waprofetha kahle ngani u-Isaya niyabo isiprofetho sika-Isaya sivumbuka sibonakaliswa ningakukhohlwa lokho lapha kumbe umlaleli wetheyiphu ukuthi izwi kaNkulunkulu lifanele libonakaliswe uNkulunkulu ubophezelekile kubona ukuthi liyakwenza njengoJohane nje umbhaphathizi waziwa phakade ukuba abikezele ukufika kwaKristu kwakufanele kube khona indoda ethize evukayo ukuba ithathe leyo ndawo lelozi lifanele ligcwaliseke kwathi-ke uma uJesu efika njengoMesiya ogcotshiweyo futhi wenza khona impela izwi kaNkulunkulu elalithe wayezokwenza kepha nokho amaJuda ayebheke enye into inkosi ifika nentonga yensimbi esandleni sayo okwakuyindlela yenkathi ezayo kodwa wadaliswa lonke izwi lapho ngelinye ilanga eKhapernawume ngenkathi ecaphuna umbhalo wafunda nike nantaphela wavele wafunda nje ingxenye yalowo mbhalo wase-ke ebeka incwadi phansi wayesethi namhlanje lokhu kugcwalisekile ngenkathi ayezoshumayela unyaka wejubhili manje akawufundanga ngani wonke na ngoba uphathelene nokunye ukufika kwakhe babengenasidingo sokwazi lokho lokho okonyaka ayongena ngawo kodwa unyaka ayekuwo yiko lesi sizathu akwazi ukuthi lo mbhalo ugcwalisekile namhlanje emehlweni enu khona lapha niyawubona ngoshumayela inkathi yonyaka ethandekayo nokubopha abanhliziyo zephukile nokuphulukisa abagulayo yilokho akufikelayo wonke omunye wawo wawungukuletha ukwahlulela kwabezizwe nokunjalo ngakho lokho kuyalandela niyabona owezizwe wafanele amlahle kuqala manje kubethelweni lapho esikhona namhlanje esifundweni sikaJesu esezandleni zenu izwi likaNkulunkulu eliqinisekiswe ngokusobala laphinda phinda lifakazelwa ukuthi wayeyimpendulo ezwini likaNkulunkulu lapho khona ababhali niyabo uNkulunkulu usevele unalo lenekiwe inkonzo ayilifundisise lepha niyabo bathatha izwi lomunye umuntu mayelana nalo elinye iqembu lomuntu baphuputheke kakhulu eqinisweni ukuthi uma iqiniso lethulwa bayehluleka kulibona kodwa niyabo uNkulunkulu lungile unalo lilotshwe lapho unalo lilotshwe lakhishwa khona lapho encwadini okuzokwenzeka namhlanje ukuze ligcwaliseke kodwa abanye abangakumiselwe ukulibona abasoze balibone niyaboba balixovile lonke futhi yileyo ndlela ababenalo ngaleyo nkathi babengakaze bazi ukuthi kwakunguye angezibonakaliso ukuthi wayeyisithunywa sangaleso sikhathi akukho umuntu owengakuphika umprofethi wakhe wakhuluma ngakho wathi mina ngifanele nginciphe kepha yena uzokhula angifanele kuthukulula izicathulo zakhe kodwa umi phakathi kwenu manje kwasho uJohane futhi uzofika nezembe libekiwe empandeni yomuthi nemithi ongatheli isithelo uyokhishwa ehlathini okungukuthi kumbe ukhishwe esivinini kumbe ikumbe ingadi yemithi yezithelo awusophinde ubuye ube lapho manje sithola ukuthi lezo zinto zenzeka nje impela ngendlela asho ngayo wayekwazi kwahlulela imicabango yabo enhlizweni yabo wayengumprofeti konke akubikezelayo kwenze ngayo impela indlela akusho ngayo ngenyukele eJerusalema lapho ngiyonikelwa ezandleni zomuntu oyisoni futhi baya kuyiphatha kabi futhi iyobethelwa kepha ngosuku lwesithathu iyakuvuka futhi kepha wathi qinisekani ukuthi anitshele umuntu ngalokhu futhi waliphuphuthekisa kubo ukuthi bangaliqondi kuze lokho kugcwaliseke. Niyabona isikhathi esiningi ukuthi usidedela sibe izimpuputhe kuze kube ihora esilidinga ngalo. Usidedela sibe izimpuputhe ezintweni esizibonayo namhlanje ngokuba leli ihora esilidinga ngalo ukuqinisekisa usuku esikulo niyabo. Obaba bethu babengazazi lezi zinto. IBhayibheli lasho ukuthi babengayikuzazi wayebafihlele ngqi futhi ezinsukwini zokugcina laliye kwembolwa emadodaneni kaNkulunkulu kumbe kwenziwe ayezobonakaliso ukuba ukhonjiswe inkazimulo yakhe nodumo lwakhe phezu komhlaba futhi konke lokho uDaniel akushoyo mayelana nezinsuku zokugcina nokuthi kanjani lokho labo abazi uNkulunkulu wabaya kuphikelela futhi nje imibhalo eminingi kakhulu ibambelela kulolu suku esiphila kulo nokuthi bukanjani lebububi izikhathi zokudukisa ziyakuba semhlabeni futhi khona impela sinakho manje kuyaligcwalisa bona babenikezwe ithuba lokumbona futhi kepha balahle uMesiya wabo ngqo futhi namhlanje into efanayo impela sinikezwe ithuba ngoba uNkulunkulu angeke ehlulela ngaphandle kokuba uqala abe elungiswa ukwahlulela kwakhe manje uma utshele umuntu othize owehla ngomgwaqo begijima ngejubane ubungabamisa uthi ukhona umgodi emgwaqeni ezansi lapho uma niqhubeka ngalelo jubane nizofa kodwa bathi umbhedo ngiyazi ukuthi ngenzani bese niyabo igazi lingeke laba phezu kwenu ngoba libexwayise ngempela yebo uNkulunkulu wenza okufanayo ngezwi lakhe wexwayisa abantu ngempela ngokwehlulela okuzayo futhi akhombise izibonakaliso zakhe nezimangaliso okubikezelwe eBhayibhelini kwalowo nyaka yazikhombisa nabantu bavele bahambe phezu kwalo nje akulula kumuntu kuba aye esihogweni umuntu uyayilwa indlela yakhe yokuya esihogweni amanga abangawuqala ukuba uwakhulume uyazi ukuthi kwakungafanele sikilidi owabangawuqala ukuba ubheme wawazi ukuthi kwakungafanele Bubi bokuqala owabenzayo wawazi ukuthi kwakungafanele. Kodwa kunembeza wakho wakutshela ukuthi kwakungafanele kodwa wathi ngokuqhubeka wagijima wedlula ilambu elibomvu wagijima phezu kwezivimbelo. Ongacabangiyo ufuna ukukwenza noma kanjani ukukhombisa ukuthi uyinsizo enkulu yabo. Kodwa akhumbulani ulwa indlela yakho yokuya esogweni kulula ukuya esogweni. Fanele ulahle iqiniso. Ngaphambi kokuba ube nesiphithi sengozi ufanele ugijime elambini elibomvu. Ngaphambi kokuba ube nesiphithi sengozi ufanele wenze njalo ezantsi lapho emgwaqeni une nezexwayiso okumisiweyo. Kodwa nina unendlela okungeyakho ngakho umuntu onayo namhlanje. Futhi wazi kakhulu kunoma ngubani omunye futhi angeke alalele ezibonakalisweni nezexwayiso zokwahlulelwa okuzayo nalabo abalahla uKristu. Manje qaphelani futhi lokho ababekwamukela esikhundleni saloKristu. Manje cabangani ngebandla langalolo suku ukuphutheka kwabo. Babelahle umbulali womphakathi uBaraba. Indoda yayifunyenwe ukuthi ingumbulali futhi ngempela yayilindele ukwahlulelwa kwayo. Futhi yayifunyenwe ukuthi ingumbulali futhi yayiyindoda embi. Futhi ngenxa nje yokuthi ukuphila kukaJesu okunguthi yena wabaphosela inselelo. Wathi, yimuphi kini ongangilahla ngesono na isono ukungakholwa? Uma ngingeyenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa. Uma nginganitshelanga iqiniso lombhalo, nombhalo ukhulume ngami qobo lwawo. Hlolani imibhalo, wathi, ngokuba lithi kuyo ninokuphila okuphakade futhi yiyo efakaza ngami kulo nyaka. Kodwa bathi uzenza uNkulunkulu, uzenza utho. Ngenzanga lutho uNkulunkulu wamenza uNkulunkulu, wayenguNkulunkulu. Wayengukugcwalisa kombhalo. Akazange azenze noma yini, uNkulunkulu wamenza waba yilokho ayeyikho. Futhi ke kungoba kwakuyihola lokuba lelo zwi ligcwaliseke. Ngakho kodwa abakwazange ulibona ngoba lalimelene nemibono yabo yobuhlelo abasebekwakhe bakumisa ngoKristu. Futhi kwakuphuphutheke kakhulu ngokusuka ezwini. Manje futhi ngaphandle kwalokho ukususa lomfo babefanele bemukele umbulali. Umsongelo womphakathi futhi kwakuyisikweletu emphakathini, isikweletu kubo umbulali. Kuba bamukele lokho ngoba ukulahla uKristu. Futhi ngaphambi kokuba yinoma ngumuphi wesilisa kumbe wesifazane akwazi ukwamukela okungesikho, bafanele balahle okuyikho. Khona ukuthi ize mayelana nemvelo, kunomthetho kuyo ukuthi ufanele ulahle into eyiyo ngaphambi kokuba uze ukwazi ukwemukela into okungesiyo. Njengoba nje ngisaphunile ukudeda ekukhulumeni amanga, wakhuluma amanga aphikisana nokwahlulela kwakho okuhle kakhulu. Ukhuluma amanga ngokuphikisana nonembeza wakho. Ukhuluma amanga ngokuphikisana nalokho unyoko kumbe abazali bakho abakufundisa ukuba ukwenze. Kumbe ngisho imvelo qobo lwayo ikufundisa ukuthi awufanele ukwenze. Ngakho-ke wena ukulahla iqiniso ufanele wemukele amanga, futhi ufanele ulahle iqiniso ngaphambi kokuba wemukele amanga, niyabo? Ngakho yileyo ndlela abafo ababenzile babelahle iqiniso futhi wayeyiqiniso. Ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenoNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi waba yinyama wabonakaliswa phambi kwethu. UTimoteyo wokuqala wesithathu ishumi nesithupha kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlalo yokukhonza ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni. Waphathwa izandla zethu uNkulunkulu uJehova. Kuyashaqisa, kuyathusa ukucabanga ukuthi uNkulunkulu owabeka isimo sokuhamba kwelanga kanye nezinkanyezi emkhathini. Owenza izinkanyezi ezinkulu ngokuphindwe kayinkulungwane kunalelizwe. Futhi uma eyodwa yalezo zinkanyezi ibingaqala ukuza emhlabeni ngeshumi lezinkulungwane ezingamayela ngehora ngani, bebuyoyithatha ikhulu lezigidi zeminyaka ukufika lapha ikude kakhulu. Nezinkanyezi ezincane ezimbili ezihlezi zibukeka zichelelene ngeyitshi uma ulapha zichelelene kakhulu kunathi kuzo. Kepha lokho akukhona iyodwa yazo engabambelele endaweni yayo. Galaxy. Hello, mthala mkhulu. Oh hey. The massness. Ubuninginingi bobubanzi bukaNkulunkulu. Ongenze lezo zinto ngayinye ibambana nenye. Ingalezo sizathu ihlala ngendlela eyiyo. Uma ziphuma emgudwini, lonke uhlelo belungawa. Futhi lokho kwenzeka e-Edeni. Ngenkathi u-Eva ephuma emgudwini ngemiyalo kaNkulunkulu, sonke isintu sawa. Le inkathazo namhlanje besingafanele sithithekele ezinhlanganweni namahlelo nokunjalo. Sifanele sibe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu, sibambe umkhathi omkhulu wezwe ndawonye. iNew York ngeviki ledlule bengilalela umlayezo wacashunwayo kumbe owashwe ngo-Einstein usosayensi omkhulu. Lokho kubizwa ngobuchopho besikhathi. Uthi ngakuzwa lokho ngase ngiyokuzwa uNorman Vincent Peale kwinjulamqondo yakhe ngokuthi abantu bafanele benze kanjani kumbe bahambe futhi bazitikitele kwinjulamqondo. Waseke phezu kuka-Einstein wayekhuluma ngomkhathi owawungaphandle phakathi kohlelo lapho ngaphandle kwezinkanyezi. Uma umuntu ebengahamba ngejubane ngikholwa ukuthi wathi lokukhanya. Manje ngicabanga ukuthi yini lokho izinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili nesithupha na? Ikhulu amamayela ayizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili nesithupha ngomzuzwana lokho kukhanya kuhamba. Futhi manje kuhlaziye lokho ngemizuzu emihlanu zingake zigidi nezigidi zezigidi zamamayela obungaba nazo. Futhi izigidi ezikhulu namashumi amabili eminyaka zesikhathi sokukhanya obekungakuthatha ukufinyelela kulowo mthala. Bese kuba ikhulu namashumi amabili kumbe iminyaka eyizigidi ezilikhulu namashumi amahlanu, izigidi ezilikhulu namashumi amahlanu ngaphezulu nezigidi ezilikhulu namashumi amahlanu kubuya. Futhi bashaya okuthize okwabavimbelayo. Futhi bona emva kokuphuma lapho nokubuya uyothatha ibiqinisweni iminyaka eyizigidi ezintathu ukwenza uhambo, iminyaka eyizigidi ezingamakhulu amathathu, iminyaka eyizigidi ezingamakhulu amathathu ukwenza uhambo. Futhi nxa ubuyela emhlabeni eqinisweni busa uhambe kuphela iminyaka engamashumi amahlanu. Bobakela ephakatheni akukho ukuphela kulo. Nokucabanga ukuthi uNkulunkulu wenza konke okwalokho futhi wakubeka ngohlelo futhi wakhuluma ngakho wehla futhi waba yinyama phakathi kwethu ukusihlenga. Futhi wasihlonipha kakhulu ngobukhona bakhe bobukhosi ukuthi ame lapha kulo mhlaba onokona ezinsukwini zokugcina futhi wakufakazela izwi lakhe ukuthi linjalo ngoba uzibophezele kulelo zwi. Amen. Ubukhosi nokulunga kwalowo omkhulu ophethe lezo zinto ngesandla sakhe. Belani, izizwe, ibandla, lizofanele linqabe izwi lakhe kuqala. Bese emva kokuba ibandla selilenqabile futhi lambiza ngoBeelzebube kumbe ngomoya omubi, khona-ke lalethwa phambi kwahulumeni kwaze kwathi isintu sonke safanele silahlwe. Manje sithola uJesu lokhu kusa phambi kombusi uPilato umRoma ukuba aquliswe icala. Futhi sithola ukuthi ibandla lamenqaba kuqala ngenxa yokuthi abawukholwanga umlayezo wakhe ngoba abalazanga izwi. Jesu wabatshela ukuba benimzwile uMose beniyokholwa izwi lami ngoba uye wakhuluma ngami, yabo?
There's a word that the prophet which the
Nanto izo umprofeti ongukuthi inkosi iza kumprofeti nomprofeti wakhuluma izwi lehora elizayo futhi lapha lakhonjwa. Uthi wathi niyamazi Mose futhi umholi wenu animazi Mose aninazi nazwi lakhe. Ngamanye amazwi wathi ngiyizwi elikhonjiweyo uMose akhuluma ngokuthi laliyofika futhi niyangilahla. Niyabo ngamasiko abo, niyabo ibandla lamlahla. Manje siyamthola manje phambi kukaPilato futhi lifakazelwa ngempela futhi lakhonjwa esikhathini kumbe ibandla isithunywa sesikhathi babenikezwe ithuba ukubona nokukholwa kodwa balilahla. Balilahlelani na? Abaningi babo babefuna ukukholwa lokho kodwa amasiko abo, hayi abantu kodwa amasiko abo. Manje niyabo njengo Nicodemus weze busuku futhi wathi, mfundisi siyazi ukuthi wena ngumfundisi ovela kuNkulunkulu, siyazi ukuthi wena uvela kuNkulunkulu, akekho ngenza lezi zinto ozenzayo uNkulunkulu engenaye. Si ubani usi akhuluma ngaye na? Ibandla, abafarisi, abaholi bangalolo suku. Siyazi seneliseke ngempela ukuthi wena uyilo muntu. Babengakwenzi ngani pho? Ngoba inqubo yabo. Ngifuna lokho kucwile kujule ngempela ngoba yilapho engiyakhona, niyabo? inqubo abasebevele bezijoyinele kuyo yiyo ababengenako uyigudluza nakuba ababona ukuthi lo kwakungumesiya, kodwa inqubo ababezihlanganise nayo yayingenakubavumela ukuba balemukele. Niyaqonda na? Manje ngifuna ukubuza kulezi zithameli ezibonakalayo, bangakoqondayo ukuthi ngikhuluma ngani na? Phakamisani izandla zenu, kulungile. Manje inqubo balikhola futhi babazi ukuthi lalikhona. Bengingathanda kanjani ukusho leyo nto efanayo namhlanje. Siyabona ukuthi yini efanele ukuba lapha namhlanje, futhi siyalibona, kodwa inqubo ingeke ibavumele balemukele. Sebengenwe kakhulu inqubo. Yabo, akusuye umuntu, inqubo. Njengoba nje ngikhulume ngomungameli owavele nje wabulawa ngokwakhelwa uzungu. Hayi ndoda, ngokwazi kwami indoda elungileyo ayenza ngalotho nezo lubi ngokwazi kwami. Kodwa inqubo. Akusibo abantu, inqubo. Kwakungesiwo amaJuda, kwakuyinqubo yawo. Leyo nqubo yamlahle ngoba alizange liyibekezelele inqubo yawo. Niyaqonda na? Manje izinto ezifanayo iyenzeka manje. Futhi bakhethe lesi sitha somphakathi umbulali. Kodwa inkulumo mpikiswano manje isimbandakanye nohulumeni. Ngakho uhulumeni uzomemezela lesi sigwebo ngoba ukuthatha impilo kufanele kufike phambi kukahulumeni. Babengavunyelwa ukwenza lokho ngoba babephansi kokubusa kweRoma. Futhi babengenako ukwazi ukuthatha impilo, akunandaba ukuthi ibandla labo lalisho kangakanani ukuthi sifanele sikwenze. Ngani babengenako ukwenza ngaphandle kokuqala kokuba iRoma ibanike imvume kukho. Ngakho lalifanele lilethwe phambi kukahulumeni. Manje uhulumeni ungene entweni. Manje uma leso kungesisi isithombe sanamhlanje, angiboni ukuthi yini, niyabo impela nje. Ibandla lalenqaba manje nguhulumeni osengene. Isikhathi sasesifikile lapho isizwe sabo bonke sonke sasifanele sifike. Inkulumo mpikiswano yenziwa ukuhlala obala kwamaqiniso kwase kufikile. Sonke isizwe sasimlahlile nokwehliswa kolaka lukaNkulunkulu phezu kwabo. Futhi ngaphambi kongisho nebandla lalimlahlile okwakuyo letha ulaka phezu kwebandla. Kodwa manje isizwe simlahlile ukuletha ulaka phezu kwabo bonke. Uthi namhlanje izwe limlahlile ukuletha ukwahlulelwa ezweni lonke. Zonke izinto zifanele zehlulelwe. Futhi siyazi ukuthi lokho kwenzeka esikhathini senduna enkulu engumRoma uTitus. Wavimbeza iJerusalema kwase kuthi-ke ekugcineni nje abanye badla izingane zabanye, badla amaxolo emthini notshani emhlabathini. Kwase kuthi-ke uTitus wagibela wangena ngqo futhi wavele wadilizela phansi izindonga futhi wawushisa umuzi negazi lagobhoza phansi phansi emgwaqeni kanjalo lapho ayebabulalele phakathi lapho. Futhi kwakufanele ngaphambi kokuba uNkulunkulu olungileyo adedele abantu ayebakhethile ukuba bafike phansi kwento enjalo, kufanele kube khona isizathu esilungileyo. Ulungile, imithetho yakhe ibiza ukulunga kwakhe, nomthetho ongenanhlawulo awusiwo umthetho. Ukuba bengathi ngenze umthetho lapha edolobheni kuyinhlawulo ukugijima elambini elibomvu, bese kodwa kungabi nanhlawulo kuwo, ubuye lokhu nje uzigijimela emalambini abomvu, kodwa kufanele kube khona inhlawulo. Futhi inhlawulo yomthetho kaNkulunkulu kulahla uhlelo lwakhe kungukufa, futhi kwafanele kube khona ukufa, ngakho kwadinga kuhlawulwe. Simi ecaleni elifanayo kulokhu kusa, izwe lonke icala. Onke amahlelo lenqabe izwi. Ngiyazi lokhu kuzwakala kuyindluzula kakhulu, futhi ngifuna abefundisi olalele okhona lapha nalabo abasethephini futhi kuba bazame ukuqonda lokhu manje engizame ukukwenza kucace. Kodwa ngibambe iphuzu lami kumbe ukwenza iphuzu lami lapha, futhi ngisho ukuthi simi namhlanje kwelinye ihholo likaPilato lokwahlulelwa. Wena uthi mina ukuba ngangime lapho ngangiyokhulumela uJesu Kristu, futhi yebo, wenzani ngakho manje na yileyo nto? Niyabo, akunandaba ukuthi ibandla lalimenqabe kangakanani, ngangiyoma eceleni kwakhe. Unethuba, ehe, niyabo, bona bamenqaba. Manje uquliswa icala namhlanje, kumbe usequlisiwe, kumbe futhi usecaleni ngenqubo yezwe ezobunjwa yalokho okubizwa ngumkhandlo wamabandla ukumbela emkhandlweni webandla lomhlaba. Manje futhi benzeni na? bavotele ukuthi ngoqobo bayozihlanganisa ndawonye futhi babe nomkhandlu wamabandla futhi kulomkhandlu wamabandla ukuthi onke amabandla fanele abe ngawalomkhandlu kumbe uma engakwenzi awuvunyelwe ngisho ukushumayela awuvunyelwe ngisho kuba nomkhuleko abagulayo futhi indlu yokukhonzela yakho ingasetshenziselwa noma yini abafuna ukuyisebenzisela yona uma befuna ukubeka amabhokisi kuyo kumbe izinto zokudubula noma ngabe yini abafuna ukuyenza awunakulawula kuyo yonke nhlobo uphakathi kokuthi ungumkhandlu wamabandla noma awukho nhlobo futhi leyo nqubo ebunjawo lapha e-United States lokho kugcwalisa umbhalo kuze kuyothi ngci kugcwalisa lokho inkosi yawukhuluma kimi ngo-1933 Niyabo futhi simi kuleso sikhathi lokhu kusa futhi uJesu Kristu izwi lisekuqolisweni icala namhlanje njengoba kunjalo akubethelweni futhi manje usezandleni zethu usezandleni zezwe izwi likhonjwe ngokucacile izwe jikelele niyabo futhi umi phakathi ecaleni onke amahlelo amenqaba futhi manje uquliswa icala njenge emkhandlweni wamabandla futhi bayamlahla futhi futhi kunalokho bakhetha njengoba benza ngaleyo nkathi niyabo imvelo emlandweni iyaziphinda ngoba imvelo iqhubeka ngokufanayo imithi selokhu iqhubeka ikhula nezithelo ezisamfino ziyamila nezimbali nezo nisaphenduka njengoba lihlala lenze njalo imvelo futhi imvelo yaloyo naloyo nyaka iyaveza futhi futhi iphinde iveze isibuko salokho imvelo eyayiyikho phambi kwabo futhi namhlanje sizithola thina futhi sinikuleyo ndawo efanayo manje uJesu wayeyizwa uJohane ongcwele isahluko sokuqala sonke siyakukholwa lokho
He was the word and because
wayeyizwa futhi ngoba wayeyizwa ngiyacela qondani
wayeyizwi
futhi wayefanele amelane nenqubo futhi abazange bamlahle ngenxa yezimangaliso zakhe abazange bathi wathi ubani ongangilahla na futhi ubenze bubibuni na kwasho inenekazi elincane wenze bubibuni ngaphandle kokuphulukisa abagulayo na bathi asimlahleli lezi zinto niyabo simlahla ngokuthi yena uthi engumuntu azenze uNkulunkulu futhi imibhalo yabo uqobo yasho ukuthi woyeba uNkulunkulu uIsaya umprofethi omkhulu owaloba izincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha zika-Isaya futhi kuqala ngeke kuqala njengasekuqaleni futhi phakathi nencwadi kufika uJohane umbhaphathisi futhi kuze kuyophelela ekubuseni kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane futhi izincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha ebhayibhelini njengoba kukho izahluko ezingamashumi ayisithupha nesithupha ku-Isaya kuyisimanga ukuthi kuwa kungaleyo ndlela lo Isaya esishiyakuqala olunye isithupha wathi sizalelwa umntwana siphiwa indodana negama lakhe liya kuthiwa umluleki inkosi yokuthula uNkulunkulu onamandla oyisonguna phakade omangalisayo namasiko aphuphuthekile kumbe izinqubo babengenakubona ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu ngomprofethi wabo uqobo lowo izwi elafika kuye elathi wayezoba nguNkulunkulu izinqubo eziphuphuthekile ngakho babelahle izwi futhi bacela umbulali esikhundleni uBaraba futhi namhlanje izwi licacile lakolusuku liqinisekisiwe lezwe laba yilo ngempela likhonjiswe liqiniso futhi esinsukwini zokugcina njengoba uJesu wathi njengoba kunjalo emihleni yaseSodoma nokunjalo kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu uNkulunkulu impela qobo lwakhe owayeyizwi wabikezela isikhathi sokuphela nokuthi kuyokwenzekani nokuthi izinkanyiso zaziyovela ngesikhathi sokuhlwa Nokuthi kwaba kanjani uMalaki wesine wayezothumela lezi zinto futhi azifakazele futhi sekulethwa endaweni yesinqumo namabandla alenqabile futhi aceleni amabandla na umbulali wezwi lo othatha inqubo Uma inqubo iphambene nezwi, khona-ke ingumbulali kulo izwi, futhi bacele isiko lehlele esikhundleni sezwi leqiniso, libonakaliswa futhi lifakazelwa ukuthi linguNkulunkulu phakathi kwabantu. Ngesayensi ezithombeni, ukukhanya, ingelosi efanayo yenkosi, itheyomlilo, Yena lo ufanayo waphila emhlabeni emzimbeni kaJesu Kristu ufikele phezu kwabantu bakhe ezinsukwini zokugcina lapho isayense ithathe isithombe sakho. Ibandla liyibonile imisebenzi yakho, kukhonjwe ngempela ngamatheyiphu nakho konke ukujikeleza nokujikeleza izwe futhi kwashunayelwa ngokobuntu.
And still in all of that, their systems are designed.
Ukho konke lokho izinqubo zabo zicela umkhandlu wamabandla ukulahla iqiniso, niyabo?
Designing a murder that was shut off or stopped.
Kubabise, kubavalele ngaphandle futhi kuzokwenza.
They'll stop such a thing.
Bawayimisa into enje futhi kuyokwenziwa ngumkhandlu wamabandla. Nantu Paul esilo umphika uKristu omele nezwi elinguKristu. Kodwa hayi ezabo bacabanga ukuthi lisiko. Bacabanga ukuthi amasiko abo lingelikaNkulunkulu, yabo? Kodwa lingeke lime kanye nezwi futhi kanjalo noNkulunkulu akaliqinisekisi ukuthi lilungile. Jesus wama kanye nezwi, kodwa hayi nomkhandlu wabo, kepha kanye nezwi. Nezwi liyafakaza ukuthi wayenguNkulunkulu. Futhi liyafakaza namhlanje ukuthi lingunkulunkulu ngoba liphila ukuphila okufanayo, lenza into efanayo phakathi kwethu nelayenzayo emuva lapho futhi labikezela. Pho benzani na? Bavuma into bayemukela vele leyo nqubo efanayo eyobethela lokho. Nokubethwelwa kwebandla elikhululekileyo elingakhethi bandla sekufikile kunjalo. Manje lokho akuyiphambanisi imibhalo kuhambisana nemibhalo base bebumba umfanekiso wesilo. Behlanganisa amahlelo kwiProtestani elilodwa bebumba uphawu lwesilo umfanekiso wesilo ngokwezambulo zeshumi nantathu isishiyagalombili. Basebenza umfanekiso wesilo. Isilo yiRoma, sonke siyakwazi lokho. Kodwa njalo bekuhlala kuba yiRoma konke. Ungaba kanjani? Ungaba kanjani iRashiya? Kanti iBhayibheli lithi yiRoma na? Niyabo? Abantu nje bathatha umcabango okungesiwo. Niyabo? Ungaba kanjani ngenye into kanti kubikezelwe ukuthi uzochamuka eRoma na? Buyela kuDaniel futhi. Insimbi nobumba ezinyaweni. Insimbi izange iphele kusukela emadolweni kwehlele ekupheleni. Futhi noma ubani uyazi ukuthi iRashiya yayingakaziwa, ngisho kwaziwa ngaleyo nkathi, kwakuyiRoma. Udrago bovu kwakuyiRoma, kuhlela njalo kuyiRoma. Futhi leyo nsimbi ayizange iphendukele ekubeni ngenye into, isuka kuyiRoma ibe ngenye into. Yahlala iyiRoma, futhi isilo yiRoma. Futhi iRoma lalinenqubo yenkolo elalikhanda lalo linokufa kumbe isilonda esibulalayo salibulala ekhanda lalo, kodwa savuswa futhi kusuka eRoma lebuhedeni kuya eRoma lebuphapha. Futhi manje bazokwenza umfanekiso ngaso esilweni esikhuphuka ezambulweni zeshumi nantathu. Nike naqaphela na, lesi sidlo sibalwe saba yishumi nantathu futhi sibonakala angisho ukuthi lokho kuyisimanga nokho ukuthi kwenzeke ngokwezibalo. Ma impela kuhambisana nohlelo lombhalo sitholakala esihlukweni seshumi nantathu sezambulo lesisizwe. Zonke ezinye izilo zikhuphuka emanzini okunguminyana nezicuku zabantu, kwasho iBhayibheli. Kodwa lesisilo esincane sikhuphuka emhlabeni lapho okungekho bantu khona. Nokho sasiliwundlu inkululeko yenkolo, sase sikhuluma njengodrago. Futhi sazihlanganisa namandla futhi senza konke lokho udrago akwenza phambi kwaso impela. Ngakho nakho lapho okhona kufanele nje kube ngaleyo ndlela, ayikho enye indlela yokukuzungeza. Futhi nakho lapho esikhona namhlanje sibumba inqubo. Inqubo asikwazi ukulinda kuze kuthi okunye. Sazama ukwenza wonke umuntu abe yiluthela, futhi asikwazanga ukwenza. Sizama ukubenza bonke babe yiBaptist, asikwazanga ukwenza bonke babe yiMethodist, kumbe bonke babe yiPentecostal, abakwazanga ukwenza. Ngakho kuze kwenziwe lokhu, isikhathi sifishane kakhulu. Babumbe umkhandlu inhloko umfanekiso wesilo, yilokho impela abakwenzile. Futhi kuyini na? Ukubethelwa kwezwi futhi sekufikile, lisekuquliswani icala futhi masinya kuzofika enkundleni. Qaphelani, izwi elibonakalisiwe ukusuka ehlelweni liyabonakalisa izwi elingumehluko ehlelweni. Yini le? Yini le ngibona? Ingumzimbanyana oncike kwiRoma. Ngabe iBhayibheli lathi iyoba yilokho na? Yebo mnumzane. Isambulo seshumi nesikhombisa. Balibona iRoma likhuphuka qobo lwalo njengenqubo yokufundisa yowesifazane. Owesifazane ibandla njalo ifanekiswa ngowesifazane nembala umlobokazi kaKristu ngowesifazane. UEva kwaba nguye owawayo, unguye ofanele ahlengwe, futhi ibandla lini ngowesifazane ohlengiwe. Nalowesifazane uhlezi phezu kwesilo esinamakhanda ayisikhombisa, futhi siyazi ngamagquma ayisikhombisa, nokunjalo njengoba iBhayibheli lathi kuyoba njalo. Akukho phutha, alikho ithuba lephutha, niyabo? Futhi qaphelani-ke, siyathola ukuthi wayengunina wezifebe. Niyabo, futhi unina nendodakazi bahlangana ndawonye futhi ngobungani, kanti yake indodakazi yambalekela unina ukuba izame ukuphila ngobuqotho. Ngokuba unina wayeselihlaza kakhulu futhi eziphethe kabi intombazane yaze yalishiya ikhaya. Kodwa manje, njengoba isithe kuqala ukukhula kancane, yona futhi yenza izinto eziningi ezimbi kakhulu qobo lwayo. Ibona unina, icabanga ukuthi unina waye kahle, ngakho izibumbela inqubo okungeyayo. Niyabo, impela. Hlanganisa ubuhlelo buprotestane igcwalisa khona impela umbhalo owakushoyo kwesambulo seshumi nesikhombisa. Bonke abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu kwakungokwakhe. Okukodwa kwakho, isilo kumbe umfanekiso wesilo, iBhayibheli lasho njalo. NoJesu wakhuluma ngalokhu hhayi njengobukhomanisi. Kodwa kuMathewu isahluko samashumi amabili nane kuqale ngelamashumi amabili nane kuye evesini lamashumi amabili nesithupha wabikezela ukuthi umoya kule nqubo wawuyofana kakhulu neyento yangempela uyozudukise nabakhethiweyo uma kwakunokwenzeka. Abakhethiweyo abamagama abo abekwe encwadini yokuphila yewondlu ngaphambi kokusukelwa kwezwe. Futhi ngokusobala wababopha ngqi waze wathi kuba wayengawufikezanga umsebenzi ngenxa yabo bekungesindiswe nyama phezu komhlaba. Futhi kuphela sinelona ngulona ngu 64 akusena, futhi ngicabanga ukuthi basho ukuba cishe kusuke ngeminyaka elishumi nesikhombisa kulokho kanjalo ngokwekhalenda. Futhi sino 1964 okuzowenza yini leyo na? Iminyaka engamashumi amathathu nesithupha esele kuye ekhulwini iminyaka lamashumi amabili nanye. Futhi njalo iminyaka yezinkulungwane ezimbili izwe selifike ekupheleni kwenqubo yalo yezwe, inqubo yezenkolo kuye ekupheleni kwazo zonke izinqubo. Futhi uNkulunkulu kwafanele angene wenza emihleni kaNowa iminyaka yezinkulungwane ezimbili yokuqala, iminyaka yezinkulungwane ezimbili yesibili, inqubo ibuye lapho ingrithi yethu ibiza khona kulokhu kusa. Futhi wathumela futhi izwi lakhe, wathumela izwi lakhe ngomprofeti isikhathi sikaNowa, umprofeti uNowa. Futhi abantu balilahla ngenxa yenqubo yabo. Wabuye wathumela izwi lakhe esikhathini sikaJesu, izwi labonakaliswa ekugcwaleni, abantu balilahla. Futhi manje ngo-1964 kushiya iminyaka engamashumi amathathu nesithupha kuze kube ngeminye futhi iminyaka yezinkulungwane ezimbili, nezwi lethuliwe futhi inqubo ilahlile. Sisondele kangakanani na? Mhlawumbe isikhathi sesedlule kunoma sicabanga, niyabo? Ukuthi noma ngasiphi isikhathi kungenzeka, mhlawumbe sekuvele kwenzekile kukho konke esikwaziyo njengoba ngakhuluma ngesonto ledlule ngilapha. Igama lokugcina lingahle kuba bese likuleyo ncwadi, uma selikhona alisekho elizongena, izwe liyoqhubeka njengoba lalinjalo nje, kodwa ibandla libekwe uphawu. Qaphelani manje njengoba siqhubeka lapha. Amagama abo manje angeke abadukise labo abamagama abo alotshiwe. Kuyini na? Kuzofanele kube yinqubo.
And you think you belong to that denomination?
Niyabo, futhi cabangani nje ukuba ngowalelo hlelo kuleyo ngqubo, wenze njani ke lapho? Kuphi lapho owenze khona?
You're sealed away.
Uphawulelwe ngaphandle, niyabo, kwezwi, waya enqubweni eqonde ukubulala esisayo yokuba nesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika kuluphawu lwesilo impela. Niyabo, isilo ngapho lokho esakwenzayo, futhi nanku umfanekiso into efanayo. Futhi isilo sasikhulu kakhulu esabumba lelo bandla elikhulu lomhlaba wonke enayisiya, niyabo, ukuthi benza lonke izwe lifike kulokho kuleyo nqubo eyodwa. Futhi bacabanga ukuthi yayinkulu kakhulu, akekho owayengalwa nabo, kwasho iBhayibheli, base benza umfanekiso kuso isilo. futhi baletha onke amaProtestani angena emkhandlwini wamabandla owabumba inqubo ukuthi wawungacatshangwa nokuthi ngumKristu kumbe noma yini okunye ngaphandle uma wawukuleyo nqubo. Nanku umehluko phakathi kophawu lwesilo nokubeka uphawu kukaNkulunkulu. UNkulunkulu ubeka uphawu ngezwi lakhe. Ngiyalikholwa ukuthi izwi liyilona manje nithi. Ngabe kunjalo mfowethu Branham na ye umnumzane? Manje nginazi nina amasabatha kumbe ama seven day adventist nithi ukugcina usuku lwesabatha kodwa lokho akusikho akusikhona ukuba nginicasule kodwa lokho ngokoqobo akunjengemibhalo abasefesu besine amashumi amathathu kuthi ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa ukuphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu yabo manje umoya ongcwele uyizwi uNkulunkulu akamthathu uNkulunkulu ofanayo ezikhathini ezintathu izikhundla ezintathu uNkulunkulu uyise phezu komthetho uNkulunkulu indodana emseni noNkulunkulu umoya ongcwele njengoba niubiza kanjalo uNkulunkulu ofanayo ezikhathini zikamoya ongcwele uNkulunkulu uyise wayizwi uNkulunkulu indodana wayizwi noNkulunkulu umoya ongcwele yizwi niyabo izikhundla ezintathu nje and the Holy Ghost and the Holy Ghost ngakho ke ubekwa uphawu yizwi manje wena uthi kuhle ngibekwe uphawu kuhle manje ke luzikhomba lona niyabo luyafakaza ngeke ube ngowenqubo futhi ubekwe uphawu kanye nenqubo nezwi niyabo ngoba kuphambene okunye nokunye awukwazi ukukwenza kulungile. Manje siyathola ukuthi umshini omkhulu isihambisi mshini semishini emikhulu okungukuthi umshini une imoto inama piston ama valve no carburetor nokunjalo lokho isihambisi mshini. Ithanda ukusho ukuthile ebandleni khona lapha kuyangikhumbuza niyabo ilokho oku ngikholwa ukuthi sesisondele kakhulu ekupheleni ngizosho ukuthile manje niyabo isihambisi mshini kukhona abantu abaningi kabi abazama ukuchaza isihambisi mshini kanti anisazi. Niyabo into yokuphela futhi niyazi nifanele nikwazi isihambisi mshini siyaziwa. Manje kuba uMose ukuba omunye wethe Noah ngikufuna uchaze isihambisi mshini sokuthi umkhumbuto anta kanjani kunjani lokho wayengenaki ukwenza. Awudingi ukwazi isihambisi mshini kuphela amandla okuhambisa alo niyabo amandla okuhambisa yilokho ofanele ukwazi. Kanjani na? Yebo, uma othize ekhuphukela kwaIsrayeli futhi wathi, awusho Mose, ngifuna ukuqonda, ungazidala kanjani izilwane ngezwi lakho qho? Wathi akusilo izwi lami, yizwi kaNkulunkulu, ungitshele kuba ngikwenze niyabo. Ngitshela, ngichazele ukuthi, wathenza kanjani izibawu zifike phezu komhlaba kanti zazingekho, lezo zibawu eziningi emhlabeni yabo? Mose akakwazanga ukuchaza qobo lwakhe, awudingi. Ukwazi kanjani ukwenza umoya wasempumalanga ufike futhi uphephethe imbobo ngaphesheya kolwandle olubomvu futhi sonke sakulandela emhlabathini womlewe? Chaza isihambisi mshini salokho. Kwakuyini inqubo owayisebenzisayo uMose na? Yini ngitshele ucwaningo lwesayensi lokuthi isiphi isithako esincinci osidedelile niyabo? Yabo, wayengasazi yena, yebo, wayengasazi isihambisi mshini nje wayazi amandla okuhambisa. Futhi ileyo ndlela angikwazi ukunitshela ukuthi ngiphila kanjani, angikwazi ukunitshela ukuthi niphila kanjani kodwa niyaphila. Angikwazi ukusho ukuthi kukanjani inhliziyo yakho nokudla kwakho kungene kwakhe igazi. Uyithathe amandla alokho kudla futhi kuye kulolo donga lwesithathu lomgudu wasemathunjini futhi ibuye ikuphendwele ekubeni ukuphila kwegazi futhi ibuye ikuthumele kwenyuke ngawe. Angikwazi ukukuchaza lokho kodwa iyakwenza. Niyabo iyakwenza. Angikwazi ukukuchaza, angisazi isihambisi mshini ngamandla okuhambisa. Manje uMose angasho ukuba wayesazi isihambisi mshini kodwa kwakungendawo yamuntu ukusiqonda kuphela uMose. Babesazi ukuthi sasebenza futhi lokho kuyenelisa. Ingani abantu benganakukwazi ukweneliseka ngaleyo ndlela namhlanje na? Yabo, wonke umuntu wayenganakukwazi ukuba nguMose. Awukhona uMose oyedwa nje. Babele bazi nje ukuthi kwakungokaNkulunkulu, babebonile ukuthi kwakungokaNkulunkulu, futhi balandela njalo futhi benza kahle baze baqala ukukubuza, bafuna ukuvusa omunye umuntu ukuba enze into efanayo, uKhora, uDathani. Uthi lapho sebethole omunye ukuba angenise ukulingisa ngokwenyama, ekugcineni uNkulunkulu wathi zahlukanise. Ungangeni kuleyo ngqubo yenhlangano yabo, phuma kuyo ngizoyigwinya lombolozi futhi wavula umhlaba wayigwinya yabo. Nazi anidingi ukwazi isihambisi mshini, yazina amandla nje ukuhambisa into okuyiyona ikufuqayo ekwenza kube liqiniso. Bese kubona ukuthi kushaya khona yini esikhonkosini iBhayibheli elathembisa ukuthi kuyoshaya kulolu suku. Niyabo yizi futhi kubuyela ezwini. Manje umshini omkhulu usuyahleleka manje futhi ulungela ukusuka. Isihambisi mshini sesivele silapho. Sebevele banayo inqubo yomshini wenhlangano ezoletha phezu komhlaba ukuthula, basho njalo. Banenjenge-UN, izizwe zihlangana ndawonye kuyisikhathi sokuhlangana, ngisanda kushumayela ngakho nje maduzane. Zihlangana ndawonye kuletha ini? Ukuthula kwezwe. Sawenza lokho enhlanganweni yezizwe, bezithela zikwenza, futhi akusebenzi neze, ungeke kusebenze. I-UN ayilutho kuphela ibhelunde elikhulu lerabha elithwalwa lisiwe ngapha nangapha, iyo yonke imimoya yezizwe yemfundiso. Yokuphuma lihlakazeke kunoma yini, ingeke isebenze, kanjalo nomkhandlu wamabandla ungeke usebenze. Uyinhlangano ngomuntu ephambene nenqubo kumbe inqubo yabo ephambene nezwi likaNkulunkulu futhi ingeke isebenze. Bangahamba kanjani ababili bengavumelananga na? Ungeke kukwenze. Futhi lingenza kanjani ibandla lobuKristu lizo amaPentecostali Assemblies of God na namanye amabandla amakhulu ombuso wamaPentecostali nowabantu bamaFull Gospel? Bangalahlekelwa kanjani ukufundisa kwabo kwevangeli? Yona impela imigomo abame kuyo na, futhi lapho abakhuliswa khona ukuba baphume kulezo zinhlangano futhi bayigxeke? Futhi bafanele balahlekelwe imfundiso yabo yevangeli, ukuhamba nomuntu ophikisanayo nemigomo yeBhayibheli nokuphulukisa kwaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu noJesu Kristu? Bahamba kanjani ababili bengavumelananga na? Nakho lapho ukhona. Lelo hore sesifike kulona, futhi lowo ngumshini omkhulu osuhleliwe. Manje banesihambisi mshini, into kuphela okufanele babe nayo ngusathane phakathi lapho, namandla okuhambisa ukuphoqa ukubeka uPaulo Silo. Lapho lisebenzelwa ngempoqo khona-ke amandla okuhambisa ayasebenza. Isihambisi mshini silapho, sebevele banaso. Engisho kuthize futhi, lesi sikhathi sokuhlangana ukubona amabandla ehlangana, izizwe zihlangana, kuyisikhathi sokuhlangana sikaNkulunkulu nomlobokazi wakhe futhi. Futhi ngikusho lokhu ngokuzithoba nenhlonipho. Ngikholwa ukuthi umlobokazi kaKristu uyabizwa. Ngikholwa ukuthi ubekwe uphawu embusweni kaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi isihambisi mshini silapho, balinde amandla okuhambisa ayomsusa emhlabeni. Ayongena enkazimulweni ekuhlwithweni. Ngikukholwa ngenhliziyo yami yonke. Yebo mnumzane, asazi ukuthi uzokwenza kanjani, kodwa uzokwenza. Kungamandla okuhambisa thina nje siba ngamalungu omshini womzimba wakhe, sizibumbele emfanekisweni wakhe futhi simbone esihlanganisa nathi emisebenzini yakhe neziphiwo zakhe zothando, lapho esinika zona ngaphambi nje kwesidlo sakusihlwa somshado, futhi silindile siqaphele lokho. Ibandla labo elikhulu linjalo futhi lihlangana. Amandla okuhambisa aleli bandla ayebe kuphinda ukugcwaliswa ngomoya ongcwele, thina esisebenze esilinganisweni esincane ngenkathi itshe liyinhloko lehla ukuba lihlangane nomzimba. Kodwa-ke ntathi leyo nhloko yomzimba nokuhlangana ndawonye amandla agcwele kamoya ongcwele ayomphakamisa kanjalo impela nje. Thina abafileyo okufela kuKristu amakhulu eminyaka edlula uyovukela ebuhleni wobungcwele bakhe bese endizela emazulwini. Amandla okuhambisa ngumoya ongcwele. Futhi manje amandla okuhambisa le nkambiso yokubusa enkulu abanayo abayakhile lo mshini omkhulu uyosebenza ngolunye usuku emkhandlweni ohlangene womkhandlu wamabandla omhlaba oyokwenza impoqo futhi. Kodwa khumbulani nina nithi nxa lokho sekwenzeka siyobe sesedlulile-ke isikhathi kuwe, usuvele uphakathi kuwo. Noma ngabe uyafuna kuba kuwo noma cha, usuvele lapho nabo. Kaphelani senivele ninawo lowo moya phezu kwenu. Ngosukungenkathi ngenkathi imimoya evunguzayo yomoya usuphephetha uvele empumalanga, enyakatho, entshonalanga, aseningizimu, ubonisa abantu baphume kuwo futhi ukhombisa abantu. Ngaleso sizathu bengimelene kakhulu naleyo ngqubo, ngibone ukuthi kwakukhona okuthize lapho kumnyama. Njengoba ngibabonye labo besifazane ngendlela ababepende ngayo ubuso babo, ngantshela ngesonto ledlule ngangazi ukuthi kwakukhona okwakuza. Kungani bengihlala njalo ngimele nento enjalo na? Bengingayazi, sengiyayazi manje. Ungani bengihlala njalo ngimelene nenkolo ehleliwe na? Yingoba sengiyayibona manje iluphawu lwesilo, yabo. Angizange ngikusho lokho kuze nje kwaba semavikini amabili, yabo. Anje emva kwezombusazo zebandla kube sekwenzekani ke emva kokuba izwi seliqinisekiswe ngokweqiniso na manje bukani ekugcineni sekufika endaweni lapho sekufanele kube khona ukuvumelana isinyathelo sabo esilandelayo manje kwakuyini isinyathelo samajuda esilandelayo emva kokuba ibandla selilenqabile na ibandla lenqaba izwi babengafuni ukwenza lutho ngalo lalingumoya omubi laliyazi imicabango owawusenhliziyweni yabo lalilibi nokho laliyizwi imisebenzi ayenzayo yamfakazela yamqinisekisa ukuthi wayengubani babengafuni ukwenza lutho ngalo waseke intilandelayo kufika uhulumeni futhi leli yibandla likahulumeni ngoba sonke isizwe singene awukhona isizwe sabahedeni esilawula phezu kwesizwe esikholwayo manje sona yonke into iyinkolo ngakho kufanele kufike enkolweni yezwe ohe indoda eyimpuputhi ibingakubona lokho futhi ithini indoda eyimpuputhi uma ibona lokhu na uma ikubona iyophuma ebumpuputheni bayo aphelani lapho nxalo mkhandlu wezwe ubuthana sizomenze njani lo Jesu othiwa uKristu na ngempela abafuni kwenza lutho ngalo akho yinye kuphela into okumele yenziwe ngaleso sikhathi khona impela abakwenza ngaleyo nkathi bayolibethela bengaliphele ngi akusayi kuba khona akuyikuvunyelwa ukukwenza impoqo yenkolo yezizwe ayisenakubavumele ukuba bakwenza inkonzo enje eqhubekayo lapha nezinto ezinjalo ziyavalelwa ngaphandle koqobo ngeke ukwenze ngaphandle kwesivumelwano esivela ekweyomkhulu inhloko yebandla niyabo umfanekiso kuso isilo oh silapha yilokho kuphela sesifikile futhi liqinisekiswe ngempela sinyathele silandelayo ngokumbethela kuyefana namanje benze kuba bonke bangazihlanganisi nabo bayovayelwa ngaphandle futhi bangavunyelwa ukushumayela niyabo lokho kubethela kabusha izwi eliqinisekisiwe lesethembiso kumisa awusavunyelwe ukuba nakho azisekho izinkonzo zokuphulukisa awusekho umkhuleko wabagulayo qhaba mnumzane ngeke ukwenze qhana kanye okwalokho okunye qhaba mnumzane uyoza ngomkhando mabandla kungenjalo awunakho nhloko manje ningabona ukuthi kungani ngimelene nenkolo yehlele ngoba iluphawu lesilo iRoma ilinhloko yayo eliyilona lingelokuqala kunjalo impela futhi libangwele kuba onke ayithathe ngokujoyinisa amadodakazi lo ngumfanekiso unina walo wenze into efanayo lahlelwaphi iRoma kokuqala na akuyiphi inkolo yokuqala ukuhlelwa ezweni na iRoma elikatolika noma ubani onezwi elithi akunjalo akangizwise lona akukho lapha inhlangano yokuqala ibandla lokuqala ukuze lihlelwe kwakusenayisiya eRoma yewu mnumzane futhi yilokho impela abakwenzayo futhi wenzani uLuther emva kokufa kwakhe na benza into efanayo nabayenze eNicaea eRoma benzani emva kukaWesley na benzani emva kwazo zonke izinyathelo ezinkulu okuqubuka yona benza into efanayo benza amadodakazi esifebeni khona impela nje ngokuphelele njengoba ngokufanayo siyathola lapha benginombhalo omncane olotshwe phansi lapha mhlawumbe kungcono ngikweqe lokho kodwa futhi qaphelani babene ukuhlela kwebandla kunenqubo efanayo ndawonye namhlanje into kuphela abayidingayo amanda okuhambisa ayo into nje yokufaka ngempoqo futhi kuza ekuhlaleni obala kwamaqiniso impela nje ibandla likatolika namabandla amaprotestani ayoba ngabangane ngimtshelile ukuthi selokhu kwasukela iminyaka eyedlule engamashumi amathathu nento bayohlangana ndawonye futhi nibona ngempela ukuthi benzani manje iProtestani lisoze laba iKatolika kodwa bayawa nobufo wabo obuhlangene uPaul weSilo olufana neSilo Jofana unina uEva wonakalisa izwe lonke kufeni ngokomzimba unina uEva lalelani umama uEva wonakalisa isizwe sonke ngokufa ngomzimba kanjani na ngokulahla izwi nokwemukela into ethi ayicishe ifane nalo wabangela konke ukufa ngomzimba ngoba washiya izwi leqiniso futhi wakholwa izwi leqiniso lonke kepha kwaba ngokuncanyana nje ukungavumelana kukodwa kuncane nezwi eligcwele kaNkulunkulu kwabangela lonke usizi ngokukufa lakho konke obekulokhu kusemhlabeni wenzwe ngu-Eva unina wokufa manje niyabona ukuthi siza kuphi na unina wokufa yaphelani wavele nje akangalikholwa izwi wathi uNkulunkulu ushilo sathane wathi kunjalo uNkulunkulu ushilo kunjalo uNkulunkulu ushilo kunjalo uNkulunkulu ushilo yebo lokho kuyikho iphela ngendlela kunjalo kodwa niyabo lokho akusikho konke kwalo niyabo uyo amehlo akho ayovuleka uyoba kodwa uNkulunkulu washo futhi lokho kwenele izwi niyabo waqala njengokuguqulelwa uncane kwezwi futhi into efanayo kuphetha ngendlela efanayo Kaphelani indodakazi isithelo sikanina noyise ngokuhlanganiswa manje nathi into ethu sayo kodwa ukufa ngokomzimba kungukuhlangana kukamama u-Eva nosathane ndawonye ngokungakholwa yizwi kaNkulunkulu bahlangana basebengenisa isithelo sokufa Yena ukufa kuyisithelo sekuhlanganisa uSathane noEva ndawonye. UEva wayenezwi, uSathane umelene nezwi. Futhi bukani, ngisho amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, nokwamakhulu angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, alo, uSathane wavuma ukuthi kwakulungile. Kusondelene kakhulu iBhayibheli lathi, ngezinsuku zokugcina bekuyodukisa nabakhethwe uma bekunokwenzeka. Niyabona ukuthi kungena kanjani, ukuthi bekuhlala kunjani, ukuthi kuphuma kanjani na, indlela efanayo. Kuhlangene ukungakholwa kulo lonke izwe ligcwele likaNkulunkulu. Nikuthoyile na?
That's what brought death.
Yilokho okwaletha ukufa, ukuhlanganisa ukungakholwa nezwi. Ungakholwa okuncane nje ingcenyana yakho okuncane imbijana imbijanyanyana okwekhulu kwepercent lodwa
but it must be 100%
kodwa lifanele libe ikhulu kwepercent kuphela
notice God's daughter the church
aphelani indodakazi kaNkulunkulu ibandla umlobokazi uyisithelo futhi sikaNkulunkulu nezwi lakhe behlangana
the holy spirit
Mwangwele, usangane mzimbeni wenyama, waveza indodana kaNkulunkulu, isithelo sokulunga kwaNkulunkulu. Futhi ngosuku lokugcina, njengoba sitshelwa, njengasemihleni yaseSodoma, umlobokazi uyohlanganiswa ngezwi kaNkulunkulu libonakaliswa enyameni. Moyo ongcwele wabeka uphawu kuNkulunkulu futhi uphawulela ngaphandle ukungakholwa ngaphandle. Njengoba ngishilo uma kuphila kwaBeethoven kwakukuwe kuyophila njengoBeethoven uma kuphila kwaHitler kwakukuwe kuyophila njengoHitler uthi nxa kuphila kwaKristu kukuwe uyophila njengoKristu wenze nemisebenzi kaKristu futhi lokho kuyoba njalo uma uKristu ephile namhlanje beyokwenza khona impela lokho izwi elathi wayezokwenza namhlanje futhi uma izwi lakusho ukuthi unguye izolo namhlanje naphakade lelizwe lobufundisi eliphuphuthekile alikwazi ngani ukubona isigathi abaphila kuso na yabo uEva wabangela konke ukufa ngokomzimba ngokuzama ukujovela ukukholwa okuphambene nokukholwa okuyikho kukaSathane ezwini futhi leyo into efanayo eyenzeka ebandleni eNicaea eRoma ngokuthatha izimfundiso ezingenakuphikiswa esikhundleni sezwi leyo into efanayo kwiMethodist, iBaptist, iPresbyterian njengalapho kukhanya ukuthi bha onyakeni ngamunye futhi balenqaba Jesu sizathu ulithwala lafa ngenkathi uWesley esukuma Awumomunye unyaka lafika izwi futhi wayefanele balemukele noma bafe. Yilesi sizathu. AmaPentecostal efa manje ngoba unyaka ulapha. Izwi libonakalisiwe isikhathi sokhozi. Sikhathi sezu sokuba liphindele emuva kuyisela ukholo lobaba. Libuyele kubantwana futhi. Futhi bahlangene kakhulu bayolenqaba futhi abalutho kuphela ukufa komoya. Njalo umzimba kaNkulunkulu uhlangene njengomlobokazi wakhe bemunye yena noKristu ndawonye ngumoya usebenza enyameni yebanda njengoba lasebenza enyameni kaJesu Kristu ngoba ingcenye yomzimba wakhe abasebabili kodwa bamunye indoda nomkayo abasebabili kodwa bamunye futhi uKristu nomzimba wakhe bamunye futhi umoya ofanayo wakuKristu ukumlobokazi wakhe emzimbeni wakhe lokho kubahlanganisa ndawonye ngalo lonke izwi uNkulunkulu ethela lapho qobo lwakhe elibonakalisa ukuthi umphike uKristu uzothi oh ngiyamkholwa uKristu ngiyalikholwa ivangeli ngiyakholelwa kulezi zinto kodwa niyazi nakho lapho okhona kodwa niyazi izinto kuze zimangaliso selwedlule ayikho into enjalo niyabo nakho lapho khona oh angikholelwa ekutheni ufanele ubhaptizwe egameni likaJesu Kristu kodwa iBhayibheli lathi wenza manje ngifuna usiyazi wezenkolo ukuba aphikisane nalokho niyabo kufanele kube njalo wena uthi yebo umbhaptizo awenzi mehluko yebo bese ke walotshelwani pho wawenzelani mehluko kuPaul pho wawenzelani mehluko kuba bonke pho yangokuthi kubhaptizwe iBhayibheli lathi unegama lokuthi uyaphila kanti ufile ngokuba likho elinye igama elinikwe phansi kwesiZulu uzoshumayelelani kulo ukhuleke kulo konke okunye kodwa nxa uza echebini uyalilahla na niyabo ngathi ndodeni ngelinye ilanga ngathi uma ke umuntu wathi akwenzi mehluko ngathi uma umuntu eza kuwe bese ke ethi wabhaptizwa egameni lentebe yaseSharoni umnduze wesigodini inkanyezi yokusa ubungathi ulungile na wathi cha umnumzane ngathi bungaphinda umbhaptise na yebo ngathi bungaphaptisa kanjani na wathi egameni likaYise indodana nomoya ongcwele ngathi kulungile manje wenza khona impela wabeka uma ubiza lawo magama wenza into efanayo ayenzayo ngenkathi ethi intebe yaseSharoni umnduze wesigodini inkanyezi yokusa ngoba leso isiqu noyise indodana nomoya ongcwele isiqu yabo wathi kwathi uJesu wathi babhaptize igama ngathi yilokho impela ayichaza ukuthi akwenziwe kodwa yini ephakathi hayi hayi akazange athi nibize lamazwi nibhaptizwe egameni igama Oh my said ngathi uyise indodana nomoya ongcwele iziqu igama likaYise indodana igama likaYise indodana nomoya ongcwele niyabo ngathi Petru wathi laliyilipi na bonke abanye babo bathi laliyilipi na niyabo laliyilipi na inkosi uJesu Kristu igama likaYise indodana nomoya ongcwele Unezinkulungwane ezithi azibe ngamashumi amathathu zabomdabu ofanele uphinde uzibhaptise futhi manje niyabo kulungile kodwa lokho kulungile uPaul wathi umange lo osevele ezulwini uPaul watshela lawo bantu kowaye ngabhaptiziwe egameni likaJesu Kristu izenzo zeshumi nesishiyagalolunye isihlanu ukuthi ukuze bemukele umoya ongcwele wayefanele beze nakuba bememeza futhi bedumisa uNkulunkulu futhi benza izinto ezinkulu wathi bayefanele babuye baphinde babhaptizwe futhi egameni likaJesu Kristu Emva kokuba uJohane umbhaptizi wayesebhaptizile babefanele babuye baphinde babhaptizwe futhi wathi kwabaseGalathiya bokuqala esishiyagalombili uma ingelosi evele ezulwini ifundisa noma yini enye into kunaleyo enginifundise yona mayibe ngeqalekisiweyo yebo mnumzane ngakho simele sihlale nalelozi ngqo lonke izwi lalo yabo Kaphelane oh ningabi nazithi qinisekani ngokoqobo uma kukhona ukungabazayo empondweni wenu kungcono nikulungise manje ningalindi kuze kube ileso sikhathi sesedlule kakhulu isikhathi ningalindi nize nithathe uPawu ngokujulile anisoze niphinde nilibone nephuputheka waphuputhekisa uIsrayeli ukuze abonakalise izwi lakhe Wazi Stefanayo kwabezizwe ngoba lapha abahamba bayongena kulo ngqo ngokufanayo nje njengoba benza ngale yonkathi qaphelani uEva walahla futhi wanikela ngamalungelo akhe emva kokuba eselibonile izwi qinisekiso uNkulunkulu ayekwenzile walilahla futhi wanikela ngamalungelo akhe into efanayo nabayenzile nayisiya eRoma nento efanayo nabayenzayo manje emkhandlweni wamabandla impela nje bazalwane ukhona kusukela kuGenesis kuye esambulweni into efanayo Yilokho kwenziwe nguIsrayeli, yilokho kwenziwe nguPilato, yilokho kwenziwe into yonke njalo kusukela kuEva kuze kube manje into efanayo. Balatha izwi eliqinisekisiweyo futhi bathatha imfundiso engenakuphikiswa esikhundleni. Lokho kubumba ukufa, ukufa kwamoya, bafile izwi elisashunyayelwa kwabafile impela. Ngeke kuze kube sesikhathini seminyaka eyinkulungwane manje niyabo banjalo sebevele bayashunyayeziwe mhlawumbe bayalithola njengamanje niyabo Amadodana kaKhayini owayisithelo sokungakholwa yizwi kaNkulunkulu amadodana kaKhayini ahleka usulu umlayezo umprofeti Noah niyaqaphela lokho na Ngezwi likaNkulunkulu wayelethe ukwahlulelwa okubekezelwe futhi nezibonakaliso ezikhanya kakhulu izibonakaliso eziqinisekisiwe ukuthi isikhathi sasesisekupheleni futhi amadodana kaKhayini alihleka usulu kanjalo njengoba benza manje kanjalo lokho bakwenza ngosuku lukaJesu kanjalo bakwenza konke eminyakeni bekuhlala kunjalo bahleka usulu futhi bahlekisa ngalo Wathi lezi kuzokugcina kuyakufika abahleka usulu bethi awukho mehluko esikhathini siloko baba bethu balala nina niyabo Yenza kanjalo manje obudala kaDeveli ngenqubo yezenkolo ezwini elibonakalisiweyo esikhathini sikaJesu Kristu. Bukani izinqubo zezenkolo zabantu abangamaJuda. Abantu abangamaJuda ababefanele ukwazi kangcono. Kodwa inqubo yabo yababanga lokuba balahle futhi bahleke usulu izwi likaNkulunkulu ababezisho ukuthi babelikholwa. Labonakaliswa ukukhona lilodwa izwi liphumile endleleni benza into efanayo. Fana njengoba benza namhlanje, inqubo yezenkolo kulomshini omkhulu asebewuhlelile manje uzothi ngokoqobo usunqabe izethembiso esikhathini sokuphela. Nomlayezo wesikhathi sokuphela nesibonakaliso sesikhathi sokuphela, isikhathi sokuphela kwakho konke okufanele kwenzeke njengalokhu uNkulunkulu akubikezela izwi ngezwi kusetheyiphini. Uma bengidubula bangilahle phansi kumbe noma yini abangahle bayenze, abasoze bawumise leyo mlayezo, yabo. Uyoqhubeka nje ngokufanayo, yabo. Usuvele uphumile, uyaqoshwa, usuhambile, yabo. Babengasoze uyizwi lokuphela njengamanje. Phe uqinisekiswe futhi wafakazelwa ngempela njalo njalo ngezibonakaliso izimanga ngesihambisa imishini ngamandla okuhambisa. Yenge sayetshe ngebandla ngonkulunkulu uqobo lwakhe kufakazelwe ukuthi kuyihora kokubili ngezwi nangezibonakaliso nezimanga. Mlayezo ufakazele ngokankulunkulu phakathi kwenu ngezibonakaliso nezimanga zehora. Mlayezo ukuthi uJesu Kristu akafile kodwa ongophilayo ngokufanayo nje njengalokhu wayehlale njalo futhi ethumela. Futhi ngempela kugcwalisa uMalakhi wesine nayo yonke eminye imibhalo uJesu athi iyokwenzeka ngezinsuku zokugcina igcwaliseke ngokuphelele ngakho kokubili ngokwesayense ngezwe. Maphepha bhuku equkethe izithombe ezinkulu zokukhanya okuyindilinga okwabikezelwa lapha nezingelosi uNkulunkulu ehlileyo abangazilutho ngayo nasezindaweni zonke naphi naphi kufakazelo izwe jikelele. Okulandelayo ngokubethelwa futhi sibhekene nakho. Njengoba uJesu asho ngaleyo nkathi ngiza kuthini ngisindise baba kuleli hora, kepha cha intando yakho mayenziwe yabo emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Yilokho ibandla likushoyo namhlanje ngokuvela enhliziyweni yalo. Mina ngizihlanganise nenye into, cha bo Nkosi, cha bo ntando yakho mayenziwe njengoba yenziwa ezulwini. Kaphelani emva kwezwi elithendisiweyo lonyaka waqinisekiswayo balenqaba benze ukufanayo namhlanje. Futhi manje ngehlela phansi ekuvaleni manje. Futhi njengoba wafika ngaleyo nkathi ezikhomba ngokucacileyo ukuthi uyizwi. Futhi kufika ekuhlaleni obala kwamaqiniso lapho okufanele khona bakhethe izwi noma bathathe inqubo sekufike entweni efanayo namhlanje. Ufanele bakhethe izwi noma bathathe inqubo futhi bathathe inqubo. Manje kwenzani lokho na sengivala usezandleni zezwe impela. Manje ingcikithi yami leyo indlela ende yokwakha macala onke kodwa manje bengisanda nje kuqala niyabo ningasukumi bengigcona nje. Bukani nathi ingcikithi yami siyakwazi lokho kungukubeka izendlalela. Sinakho konke kubekwe emdweni owodwa lapha manje ake sikubeke khona phansi ekhaya futhi sikubone ukuthi kubuke kanjani silifake phansi kwengilazi.
Jesus is on the hands of the people.
UJesu usezandleni zabantu, lisezandleni zebandla. Izomenza njani lo Jesu othiwa izwi eligcotshiweyo na? UKristu kuchaza izwi eligcotshiweyo yabo. Izomenza njani lo Jesu na kwasho uPilato?
What shall I do with it?
Ngizolenze njani na ini siphi isinyathelo sami na? Ngingamenze njani lo Jesu othiwa uKristu na? Labezelani ngaphandle izwe na? Labezelani ngaphandle ibandla na? Libethele limise asisalifuni. Ngizonibuza okuthile. Ngalicabanga icala ezandleni zika Oswald kulokhu kusa lo owabuyela umongameli na? Ngicabanga ukuthi ukwehlulela kwakhe kuyoba yini uma efakazeleka ukuthi nguye owokwenzayo na? Beningamcabangela ukuthi ukhona umuso ongamsalela na? Igazi lomongameli we-United States lisezandleni zakhe. Cabanga ukuthi inkantolo yenhlangano yamazwe akunandaba ukuthi wancenga kangakanani. Ngangingaqondile ukukwenza lokho ngeke kwamxolela nakancane. uyabhubha very now unegazi lomungameli ezandleni zakhe bungakuyicabanga imizwa yakhe bungakufuna lokho ezandleni zakho na yebo kuthiwa nike ngegazi likajesu kristu bo cabanga ukuthi niyaxolelwa emva kokuba seliqinisekiswe ngempela na izophunyuka kanjani kulo na igazi lakhe lisezandleni zenu ninecala soni uyaphi kusukela lapha na uzokwenzani emva komhlangano ulokhu kusa na cabanga ukuthi wena uthi yebo ngihlose bengingaqondile ukuba mubi u-Oswald wayengahle asho into efanayo ubukwenza kamthetho kwenkantolo enkulu yamajaji akithi izobiza ukwenza kamthetho izokubiza ngeyethu iluqobo lwesizwe sonke isizwe sibophezeleke kuleyo nkantolo enkulu yamajaji futhi akukho okungashiywa wenze icala elinzima ufanele ahlawule ngalo akunandaba ukuthi wayengaqondile kanganani ukuthi izinhloso zakhe kwakunjani kumbe lutho mayelana nalo uzohlawula ngalo noma kanjani uma inkantolo enkulu yakithi yamajaji nobulungiswa bayo ufuna ukubuyiselwa komvuzo uyosela kakhulu kangakanani wena enkantolo yokwahlulela kankulunkulu lapho ufika negazi likajesu kristu isezandleni zakho na ngizomenze njani lo jesu othiwa yizwi eligcotshiweyo na senilizwile niyazi ukuthi liyiqiniso liqinisekiswe ngempela
Would you desire denominational murder of
the world? Then it is Christ. Would you crucify? Unesibindi kangakanani yena ongenza lokho kubiza uBaraba umbulali wezwi kunokuthatha izwi qobo lwalo elinguphila futhi lisezandleni zenu ngenkathi ngiza ngokubulawa kukamongameli Kennedy lo mlayezo wafika enhlizweni yami ngacabanga yewenze njani leyo ndoda na futhi ayikho indlela yokuphuma kukho manje ibingahle iphaphame ngaleso sikhathi futhi yazi ukuthi yini eyihlalele ngaphambili futhi nizophaphama ngesinye isikhathi lapha kumbethe iphini noma ngabeni kuphi uzovuka ngesinye isikhathi sona futhi busubani ukuthi kukhona igazi esandleni sakho negazi lendodana kankulunkulu futhi unecala lokumbulala sono sakho sambulala ungakholwa kwakho ezwini ukwehluleka kwakho ukubona ukuzikhomba kwakhe umjabukise komxosho mangcwele futhi yini ongakwenza ngaphandle kokuma ekwahlulelweni kankulunkulu wazi ukuthi yini ezokwenzeka kuwe yebo igazi likajohn kennedy ezandleni zika-oswald liyoba yinto encane kunegazi likajesu kristu ezandleni zakho uma usuma phambi kankulunkulu zomenze njani lo jesu othiwa ukristu na kwasho upilato wayekade bekwe ezandleni zakhe
negazi
likajesu kristu libekwe futhi ezandleni zaleli bani ibekwe ezandleni zalesi sizwe nakulelizwe lonke lapho lamatheyiphu ibikhona nezinto obekuqinisekiswa futhi kwafakaziswa nkulunkulu manje sizomenze njani lo jesu othiwa unguye izolo namuhla naphakade na sizomenze njani lo jesu na senizilungiselele ukuthatha endaweni ngasohlangothini lwakhe na upilato futhi nasentweni efanayo upilato ayenzayo usilele izinto ezintathu ongazenza ngaye upilato wazi izama zonke ezintathu futhi wakugeja amasu amathathu obungazama ukuwasebenza kodwa soze kwasebenza upilato wazama ukumsusa ezandleni zakhe kodwa uma eke wabekwa ezandleni zakho selisezandleni zakho upilato wazama izindlela ezintathu ezahlukene futhi wehluleka sifanele sibhekane namaqiniso ukuthi usezandleni zethu simbonile ezwini lakhe siyambona eziqinisekisa siyazi ukuthi unguye izolo namuhla naphakade ngabe kunjalo na bese angikhulumi naleli bandla lapha kuphela lokhu kusa ngoba kuphela ngikhuluma nesithupha abantu abangamakhulu ayisikhombisa mhlawumbe kodwa ngikhuluma nezigidi kule theyiphu eyohamba izungeza umhlaba niyabo sezandleni zenu ezweni letheyiphu noma ngabeni kuphi niyazi ukuthi liliqiniso uma ningazi khona-ke niphuphuthekile Anikwazi ukubona izwi, anikwazi nokubona uNkulunkulu ezwini futhi usathane nenzeni manje nizokwenza njani ngaye na? Pilate wazama ukumsusa kodwa sifanele sibhekane namaqiniso. Pilate wayefanele abhekane nalo. Wayazi, wayezwile. Yebo wena uthi angizange ngibone lutho kwakho, ulizwile noma kanjani, uyalizwa manje yabo? Wayefuna ukuba uJesu enze simangaliso kumbe icebo lokuphamba enzele yena, kodwa wayengadlali macebo okuphamba, wayenza kuphela njengalokho uNkulunkulu emtshela ukuba akwenze. Uzwile, ukukholwa kuvela ngokuzwa, unokukholwa futhi uyadeda kukho ukuba ususe lokhu ezandleni zakho. Kodwa ufanele abhekane namaqiniso noma kanjani wakwenza, futhi ngakho nathi sifanele sibhekane namaqiniso ukhonjwe ngokugcwele. Cabanga negazi lomuntu ezandleni zakho. Umuntu kufanele abhekisise uma enegazi lomunye umuntu ezandleni zakhe. Bheka indiza, umshayeli wendiza ophuma endizeni nxa egijimisa leyo ndiza ngaphandle, uhlola onke amathuluzi ngayi na, unegazi lothile ezandleni zakhe. Onke amathuluzi amancane angahlolwa uyalihlola. Uma ephuma futhi ayijikijikise indiza, udumisa okuhambisayo injini futhi abone ukuthi iyafudumala. Bese phosa isivulelo sika petrol oya enjinini yonke indawo phezulu kwayo ukubona ukuthi ukhuma kuzokuzo uma izokwazi ukucindezela, kumbe aphosa uphephela futhi ngomoya owanele ukuyisusa emhlabathini. Nike nama iningi lenu endizeni, kumbe nahlala phansi lapho futhi yonke indiza izizamazamisa umhlabathi cishe. Winika konke nakho ukubona ukuthi akukho yini okuphuma emhleni, uma kuzoba khona iyokhafula ife. Kodwa uyayihlola futhi, umekethela lapho esikhashana aze ayihlola futhi, futhi uma bethi ukusibamba kancane isikhathi sakhe, uyayihlola futhi. Lifanele kangakanani ibandla ukuba lihlole futhi, liphinde futhi, liphinde futhi, liphinde futhi. Silindele ukufika kwakhe, siyavuka, silindele ukusuka. Sifanele sihlole ngezwi, hayi ngalokho okushiwo ngothize. Qiniseka ukuthi uyazi iqobo lwakho njengonolwazi oluqondene nawe noKristu. Hlole futhi, uphinde futhi, uphinde futhi. Ngani na? Unegazi lomuntu phezu kwezandla zakhe, ufanele ahlole. Uthiwani-ke ngodokotela phambi kokuhlinzwa, sinodokotela ababili abahlezi lapha kulokhu kusa. Qaphelani udokotela uzowenzani ngaphambi kokuba aye endlini yokwelaphela. Ufuna umshini wokuthatha isithombe esibonisa ingaphakathi lomzimba. Ufuna ukuhlola igazi, ufuna ukuhlola inhliziyo, ufuna ukubona ukuthi awunawo yini umkhuhlane ngaphambi kokuba anikeze umuthi wokuqeda ukuzwa emzimbeni. Uhlola onke amathuluzi, uyawabilisa ngempela ukubona ukuthi awukho magciwane kulo. Wenza konke. Uphinda hlola, buyaphinda, buyaphinda, buyaphinda futhi. Ngayina, unegazi lomuntu esandleni sakhe. Ufuna ukuqiniseka ngempela, ngempela ukuthi yonke into ilunge kahle hle. Thinike ngawe na, thinike ngawe Soni, uzweni ngakho na ukuba negazi lomuntu esandleni sakho. Sibopho njengomshayeli wendiza futhi uyahlola, udokotela futhi uyahlola nokuthi yini okunye futhi kuningi okwesayense uma unegazi lomuntu ezandleni zakho ozokwenza. Uma umahlulela ezokhipha isigwebo, buka ukuthi uwafunda kanjani lawo mabhuku. Aphinde, aphinde, abuye aphinde, aphinde, abuye aphinde, ukho konke okuncane angahle kubone ngaphambi kokuba akhiphe isigwebo. Imbangela unegazi lomuntu ezandleni zakhe, kufanele kube khona ukuthize lapha ukulungisisa lokho yabo. Uthiwani-ke ngathi nxa silibona likhonjwa ngempela ukuthi unguye izolo namuhla naphakade. Ulapha usezandleni zethu, usezandleni zethu, usezandleni zenu. Ngizomenza njani na? Ngizomenza njani lo Jesu onguKristu ogcotshiweyo na? Ngenzani na? Wazi kanjani ukuthi linguye na? Isethembiso selusuku usuwesiphila kulo, ukhole kuningi kakhulu kombhalo okushoyo. Amaningi amayitshi alo kufanele kugcwaliseke, la mayitshi okugcina alolu usuku lokugcina. Khona ezinye izinto ezihlezi lapho kufanele kwenzeke futhi nakho. Kuyini na? UKristu ofanayo ogcotshiweyo, izwi eligcotshiweyo. Uzolenze njani na? Ngabe uzolithengisa ehlelweni na? Manje wenze njani uPilato na? UPilato wazama ukumhlamba amsuse ezandleni zakhe ngokuthi into yokuqala uPilato ayenzayo kwakungukuzama ukumhlamba amsuse ezandleni zakhe ngokuthi, oh, ulungile, ukahle, niyabo?
You say, oh, poor Pilate.
When I would to, oh, Upilatu Banda, Upilatu, inning Laboli, Mtatan Jemolung Leo, ka, 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 ka. What is that then, Zach? Why was William Laez? Why Liboni Leizwi? Put your wife's hand in Zach, footy, Ganjal, who says hand in Zach, Gunjal. When Zanina was a mutu, oh, yeah, but Omutolung Leo, Antuman Talaguye. Uma leyo kungesiyo impendulo yabaningi kakhulu namhlanje. Oh, awukho ukuliphutha ezweni ngibona ukuthi kulungile iBhayibheli lilungile kodwa sikholwa yibandla ihlelo lakithi alivumelani nalo. Niyabona yabo lunye kuphela uhlobo lwabantu oluzama ukumhlamba lumsuse esandleni sakhe. Angifumani cala ezweni lalilungile kubapostoli osukwini lwabo kodwa thina siphila kwalunye usuku. Asiphila sokwini labapostoli. Kanjalo ke ngakho angidingi ukwenza njengoba kwenza abapostoli. Angidingi ukubathizwa ngendlela ababeyiyo. Ngiphila kolunye usuku. Angidingi ukuba nezinto ababenazo. Ngiphila kolunye usuku. Umoya ongcwele wawunikezwe nje leso sikhetshane. Amaheberi shumi nantathu shagalombili. Imbusha ezandleni zakho futhi kungekho kuphunyuka. Uqinisekiswe ngempela ungweyizo namuhla naphakade awunakho ukuphunyuka ke kumedlulisele komunye unyaka amaheberu eshumi nantathu isishiyagalombili ilahla ngecala imicabango yakho futhi imbuyisela ngqo ezandleni zakho futhi ngakho ujesu ezandleni zakho njengoba sasinjalo nje esikapilato bukani wena uthi kodwa angazi yebo pho ulalelelani pilato wayengumhedeni mnakho wayengumhedeni.
But God, to make it just,
what my law is further the part lap or a setting. Unabina dabagulo muntu olung leo. What in Supergilina Munta, Gusobala, Wagusebuseni, Quagusebusugo, Futi Amahorang, Amashumaman, Nena, Awoto, Atatu, and Jungosu. If you show a pupa tea, the look so go, alo muntu lung leo, Unabina dabangalo. Manje wathi, oh manje, umalokho kunjalo, ngizovela ngimhlabe ngimsuse ezandleni zami, kodwa akakwazanga ukukwenza kanjalo nawe ungeke. Enje walizwa iqiniso ufanele ulemukele noma uliphike. Awukho ndlela yebo mnumzane, ufanele ukwenze izexwayiso zenkosi. Majuda amemeza kakhulu, because dakhe malwe phezu kwethu, ngoba besiya kukholwa ngabaphristi bakithi inqubo yehlelo lakithi ngaphambi kokuba simkholwe. Nakho lapho khona niyazibona izinhlobo namhlanje.
But
all must be fanele babhekane necala kaNkuluNkulu nifanele nikwenze nonke noma kanjani ungumhedeni noma ungahlobe yini ungakholwayo iMethodist iBaptist iPresbyterian osivivo bandawo shisayo nanoma yikuphi ongahlobe yikho fanele ubhekane nenkulumo mpikiswano ngokufanayo nje noma ngabe uyafuna noma cha lesezaneni zakho kunjalo impela. Bese ke kuba khona labo abazama elinye isu likaPilato ukuvika inkulumo mpikiswano ngokumedlulisela komunye uKesari yabo. Pilato wathi manje awume kancane angifuni kubana ndaba kulo manje ungumuntu olungileyo angifuni kubana ndaba kuye. Oh ngikholwa yilokho engikuzuleyo angaze ngimbone enze simangaliso kodwa kukhona abaningi kakhulu ofakazi abamfakazelayo ngiyakholwa ukuthi ungumuntu olungileyo ungumuntu omuhle. Niyabona kodwa angifuni kuba ngandaba kulo mina ngivele nje ngizovele nje ngimhlambe ngimsuse ezandleni zami. Nike namanzi nonke niyangifakazele lapha yebo kodwa uNkulunkulu wayefakaza futhi wayesezandleni zakhe futhi kanjalo usezandleni zenu niyabo. Nina niyazi ukuthi ngikhuluma ngani niyabo hayi nina kuphela kodwa le tape usezandleni zenu. Nizomenze njani lo Jesu othiwa uKristu na? UKristu uyizo eligcotshiweyo yabo. Nizokwenze njani ngalo na? Ngumlayezo wehora. Usuku selulapha. Ifakazelwe ngeBhayibheli nangonkulunkulu. Nizolenze njani na? Nizoyiviya kanjani inkulumo mpikiswano manje na? Nizohambisana kanjani nayo na? Usezandleni zenu! Futhi icala likaOswald liyoba ngelincane kwelenu. Noma ngabe umfundisi kumbe noma ungahle ube ngubani lawo majuda engaba priest no rabbi abafundisi madoda angcwele kodwa wayesezandleni ngokufanayo nje wayeyizi inkulumo mpikiswano kaNkulunkulu yangalolo suku futhi behluleka ukulibona ngabakhethiweyo kuphela nje abalibonayo labo abalikholwayo Manje bonke kufanele babhekane necala kuyo yonke iminyaka bekuba njalo sonke isikhathi kwedlule onyakeni kaEva noAdamu wehle njalo kuze kuyofika onyakeni kaNoa kwehle njalo esikhathini sikaDaniel noBelteshazzar noNebuchadnezzar kwehlele njalo kungene esikhathini sikaKristu kwehlele njalo kungene kulo leli hora esiphila kulo bekufana impikiswano yezwi ivelile hayi isifumokholo sabo kumbe hayi ihlelo hayi ifundise ngaphikiswa sokodwa inkulumompikiswano yezwi ibimelene nalezo zinto ngakho manje limile manje lisezandleni manje bese-ke labo abazama elinye isu likapilato kumsusa ngokumedlulisela komunye umuntu upilato wathi manje ngiyazi ukuthini ngizovele ngimsuse esandleni sami ngizomhlamba ngimsuse ezandleni zami ngalamanzi ngakho ngizovele nje kukhwele kufanele ngikwenze ngaye ngakho ngizokwenze njani na
Ngizomthumela
ekomkhulu nombishopi yebo yilokho abazama ukukwenza namhlanje yabo bamthumela kuKesari lokho akumsusanga ezandleni zikapilato ungamsusi ezandleni zamuntu kwenzani na kwaqhuma ngemumva kuye kubuyela ngqoko umuntu ngamunye wena uthi awu ngangiyokwenza ngangiyolemukela ukuba ihlelo lami laliyolemukela ihlelo lakho lisemkhandlwini wababani lesiwe bazolemukela kanjani na liphuma ngemuva libuyele kuwe ngqo alisikho lokho okushiwo ihlelo lakho kungukuthi uthini wena balilahlile manje nizolenze njani na leyo yinto elandelayo niyabo lokho kumsuse ezandleni zakho uqinisekiswe ngempela ukhonjwe ngempela izwi lalelihora isethembezi salelihora hayi isethembezi sehora likaLuther kwakuyilo ngaleyo nkathi kwakuyizwi onyakeni omguquli njengoba nina nonke ozwe izimpawu ezisikhombisa inkathi unyaka uguqula uphuma isilo nobuso obufana nomuntu inhlangano bukhishwa kodwa lobu ngubuso bokhozi isilo esihambe sayokwenza inselelo namhlanje futhi ubani obengalokothi athilele kwakungesi izwi liphefumulelwe likaNkulunkulu ngenkathi elisho kungakenzeki lapha futhi wathumela ngale ngaphandle Arizona futhi walibuyisela emva ngqo ngisho nangesayense nakho konke okunye futhi kwalifakazela ukuthi kunjalo lencwadi sivele ivuliwe kunjalo elindlele nje uPawulu esikhombisa ukuba kukhonjwe ukufika kukaKristu kulungile usezaleni zenu ufanele kube khona enikwenzayo ngaye ungamsusi yebo mnumzane Kulolu hlobo ngithanda ukuthi ukumedlulisela komunye umuntu. Uma ehlelo lami belingalemukela mfuthi Branham, bengingalemukela kodwa uyabo umama wami usonta kuleli bandla. Waphi lo nyakeni wakhe lowo akusiwena nguwe manje. Buku ukuthi wathi aphume kukuphi ukwenza lokho ayikho uthini ngawe. Kulungile bukani wena uthi umama wami wayePentecostal wenza ukuthi nokuthi uphume enhlanganweni kodwa ngizama ukukhuluma nawe manje uthini ngawe niyabo? Kulolu hlobo sithola abaningi abafundisiweyo manje ngiyazi ngizolimaza imindlo lapha kodwa angikwenzi ngamabomu uma ngenza ngawo kusho ukuthi ke ngifanele ukuba ngabe ngiphansi ealtare ngiyaphenduka ngikusho lokhu ngothando lokumesa uNkulunkulu uJesu ngenkathi ema lapho nalabo bafarisi wadinga athi nini ngabakayihle uSathane niyokwenza imisebenzi yakhe nokho ememeza ukuthula nesihawu ngabo esambanweni abambethelayo Niyabo wayengabathukuthelele wathi nzalo yezinyoka niyabo konke wabaqalekisa kukho konke ayengakwenza niyabo waseke ebakhulekele esiphambanweni niyabo kwakungesuye owayefuna ukwenza lokho kwakungesikho lokho kodwa babefanele balibone iphutha ababelenza futhi ngisho into efanayo namhlanje kulolu hlobo lokubalekela icala uledlulisele komunye umuntu kumbe okunye sokubiza empini ngokuthi ukwedlulisela idola komunye umuntu sizama ukukwedlulisela phambili njengoba kwenza uAdam noEva uEva wazama uAdam wathi owesifazane ongipha yena futhi lokho kwakungenaki kumenza axolele niyabo owesifazane wathi inyoka ingikhohlisile wayiyo eyalala nami yangikhohlisa yenza lokhu lokho akuzange kukudedise hlobo baqonda ngqo ekwahlulelweni ngokufanayo nje yebo mnumzane Kulungile bangeke bakwedlulisa oyedwa ngeke bathi umahlelo wami belizokukholwa lokho ngiyakholwa nami futhi kodwa bengingeke kuleli hlelo lokho akuhlangene ngalutho nakho amaJuda ayenento efanayo kanjalo nani futhi kaphela abaningi kulokho sithola indoda enhle ephucuzekileyo kulolu hlobo Manje lalisisane niyabo impucuko esikubiza ngempucuko namhlanje yilokho uSathane akuvezela uEva inhlakanipho encane Yathi amehlo akho awavulekile ukuthi awuqondi konke okwalo. Wayelazizi futhi kwaba yilokho kuphela wambona uNkulunkulu eqinisekisa leluzwi futhi lokho kwakufanele kube kuhle. Wayemgcina esekuphileni okuphakade inqobo nje uma wayehlala naleluzwi. Ngenkathi ephula leluzwi wayenesethembiso sikaNkulunkulu ukuthi wayeyokufa ngosuku alephule ngalo futhi ngenkathi elephula wafa kunjalo. Sinezwi eliqinisekisiweyo likaNkulunkulu lapha liqinisekisa lifakaza ngomoya ukuthi usemukele futhi sipho umbhabhatiso kamoya ongcwele. Sibhabhathizelwa egameni likaJesu Kristu ivangeli elifanayo, izibonakaliso ezifanayo, izimangaliso ezifanayo, inkonzo efanayo, ngisho nensika yomlilo efanayo ibonakala phambi kwethu ikhombisa izibonakaliso nezimanga. Akukho kuxolelwa, akukho ndawo. Yilokho impela iBhayibheli elathi kwakuyokwenzeka ezinsukwini zokugcina nobizo oluvela kumalaki wesine okubuyisela ukholo lwabantwana lubuyele kobaba futhi. Futhi masenya emva kwalokho ababi bahamba kumbe abalungileyo bahamba phezu kwemilotha yababi izwe lonke lalizoshiswa. Nezithako ezincinci ziyalenga phezulu ngale amabhomu emgibeni. Nabona ukuthi iJalimane yenzeni emva nje kokuba bethole ipress umongameli wabulawa ngokwakhelwa uZungu. Baphosa impi yabo ndawonye ngokukhulu ukushesha ngoba leyo kwakuyiyona nto kuphela eyayibambe iRussia ekubhombeni lapho futhi bashaya Kennedy wabathumela izwi nje ukuthi ngehora bakwenza ngalo lokho ukuthi wayezobashanyela emhlabeni khona impela ngaphandle kweJalimane. Niyabo futhi babecabanga ukuthi babengalihlwitha kodwa kwakungakabi yilo ihora nokho niyabo. Sithola abahlakaniphile abashumayeli abafundile abavangeli bezama ukulidlulisela komunye umuntu niyabo. Ngani akasho ngani Pilato ukuthi kuhle ake nime kancane lo muntu lo nkosikazi ufikile wangitshela futhi ngizwe ufakazi obuningi ngawe. Uyazi ngikhathalele ngizothanda ukuthola ngingenze njani ukuze ngibe nokuphila okuphakade mnumzane na usezandleni zami ngingenze njani na. Yebo wathi wena ungumesiya na ngabe uyinkosi yabajuda na wathi yilokho kushilo usho khona. Kumbe sitshele ngoqiniso ngabe uyinkosi yabajuda na wathi ngaza lokho kuze kube kulokho kuphela. Wathi angivumani tala kuye yebo ngizovele nje ngimhlambe ngimsuse ezandleni zami. Wampendula kodwa kakwazanga ukulemukela ngani na. Lale kwehlisa isithunzi sakhe ngakho wacabanga ukuthi wayezothumela egoseni bese bona ukuthi lenzeni lona ngalo yabo. Into efanayo manje inkulumo mpikiswano iyavela futhi uzolenze njani izwi na. Ufanele wenze njani ukucela igosa kumbe ubhishophi kumbe omunye umuntu ukuthi ungasiguqula yini isisusa sobhapathizo ukuthi ungakwenza yini lokhu kumbe wenze lokhu na ubone kanjalo. Futhi ngempela ungeke udlule ubuyele kuwe ngqo uma wenza uyokhahlelwa ukhishwe nebo. Bekuyokwehlisa isithunzi sabantu yebo bacabanga. Futhi umkhandlu wehlelo ubungeke ukumele njengoPilato eledlulisela kuKesari babengenakulimela. UKesari walibuyisela emuva esandleni sikaPilato. Ngakho bazama ukumedlulisela phambili ezinhlokweni zehlelo labo futhi akusebenzi. Leli cebo lokuphamba likaze lisebenze futhi alizokusebenza, lizange limsebenzele uPilato, alizokusebenzela, alizokusebenzela muntu omunye. Manje kwesibili into ongayenza ingoku okwesithathu njalo ngokumemukela noma umlahle. Ungeke umhlaba umsuse ezandleni zakho. Ungeke umedlulisele phambili kwenye inqubo kumbe ukuthize ukunye kwenye into. Ufanele ubhekane necala. Ngakho ungenze njani na njengoPilato wahamba nento efanayo wathi ngiphena amanzi ngizolihlamba ngelisuse ezandleni zami ukufakazisa. Ngenkale sebuya wayeselokhu edingeka ukuba akhiphe isigwebo akuzange kumxolele. Wazama ukuthi yebo mina uma ngingenaka umsusi ezandleni zami ngizombeke ezandleni zikaKesari futhi laqhuma ngemuva labuyela kuye ngqo liyakwenza kuwe futhi njengomuntu ngayedwa. Uzokwenza njani na? Hhayi kwenziwe ngumama, kwenziwe ngubaba, kwenziwe ngumfundisi, kwenziwe ngumfowethu Branham ukuthi noma yimuphi lisezandleni zakho. Uzokwenza njani ngalo na? Ngalo Jesu othiwa uKristu na kusobala unegazi ezandleni zakho futhi igazi likaNkulunkulu. Manje uzokwenza njani na? Ube necala ukubethela nyawo. Ngambethela wemukela isivumo kholo sakho kumbe noma yikuphi okufunayo kumbe uthi yebo ngizovele ngisuse ngidlulisele phambili angizokuzihlanganisa nayiphi yalento ibandla. Ungeke wakwenza lokho usezandleni zakho kunjalo ungeke wakwenza. Ngizovele ngikhohlwe into yonke ungeke wakwenza liseyilokhu lisezandleni zakho. Yebo ngizovele ngithi umfundisi wami wangifundisa lokhu liqhuma ngemuva ngqo likuwe uyazi. Manje kungaba phakathi kokuthi uyamemukela noma ungamlahla kukwenye nje yendlela ongakwenza ngayo. ini lizofika komunye wabo manje ini njengoba uJesu asho kule bafarisi wathi njengoba ningabafarisi abazipopote nyabo Obe ngasho into efanayo namhlanje nina bafundisi bezenkolo abayizimpumputhe niyakwazi ukuhlukanisa isikhathi sobukhomanisa nilo kakhulu nalokho futhi nazi ukuthi uNkulunkulu wavusa yona lento ukuba ibhubhise nina yabo ningayazi imibhalo yabo nina ningakwazi ukuhlukanisa ukuthi ubukhomanisi buzothatha izwe ningakubona lokho ningakuhlukanisa lokho konke kwezifundo zethu busebukhomanisini shani bukhomanisi nibukhiphe ngikuzwa ngize ngiguliswe ukulalela ngimelele nabo futhi impela ngimelele nabo kodwa ngimelele kakhulu nowesilisa kumbe wesifazane ulahla uJesu Kristu Kumbe noma ngabe ungumshumayeli kumbe noma ngabe yini necala kakhulu kuKristu kuna noma linalo lelo khumanisi alazi futhi alazi lutho ngalo wena ufanele ukwazi yabo ungasehlukanisa isikhathi sobukhumanisi kodwa awukwazi ukwehlukanisa isibonakaliso sosuku ophila kulo uJesu batshela la kubafarisi wathi nina bazenzisi wathi niphumela phandle nimuka amazulu bese nithi ilanga libhejile futhi liguqubele kusasa liyobe lilibi uma izulu libalele wathi nithi kusasa kuyoba losuku olubalele wathi niyakwazi ukuhlukanisa izibonakaliso zesikhathi kumbe izibonakaliso zamazulu nesimo sezulu kodwa izibonakaliso zesikhathi anizazi wayelapha uMesiya futhi belilahla futhi njalo sikhuluma ngobukhomanisi nokunye kwalento kodwa isibonakaliso sesikhathi asisitholi yabo siyakweqa lokho sikushiye lokho Kuhlanganwa ndawonye njengamanje ekungakholweni futhi bayakwemukela kodwa bayehlile ukuqondwa futhi babone isibonakaliso sesikhathi iBhayibheli elathi siyoba khona Ngitholile na sekuzovalwa masinya impela manje isikhathi siyahamba yabo Njengoba kwenza oyise kanjalo nabo into efanayo namhlanje Manje isinqomo sekufinyelele kuso sifanele kufinyelele kuso ufanele ufinyelele kuso ngandlela thize yabo Ukubethelwa kwezwi futhi kumbe uzokwenza njani na? Ukubethelwa kwezwi sekufikile. Bebethela futhi bemisa izwi eliqinisekisiwe ngenxa yehlelo njengoba kwenza uPilato zama ukuludlulisela komunye umuntu. Manje wena ke njengomuntu ngayedwa uzokwenza njani ngezwi eligcotshiweyo elithiwa uKristu na? Onguwe izolo, onguye uKristu wagcoba izwi ngemihla kaNowa. Onguye uKristu lo muthi wawusensimini yaseEden uEva awushiyayo ukudla kulomuthi wokuphila kubathathe umuntu wokuhlakanipha yena washiya umuntu wokuphila kubathathe umuntu wokufa isikhathi sikaNowa senza into efanayo ngezinsuku zabaprofeti benza into efanayo ngezinsuku zikaKristu benza into efanayo futhi nakho balapha namhlanje ngokuba ngamunye ukhuluma ngesikhathi sakhe futhi ngenkathi leyo nto igcwaliseka ngaso sonke isikhathi bathatha izizathu zehlelo labo nokunjalo Ukuhlakanipha kwezwe esikhundleni sezwe eligcotshiweyo likaKristu uzokwenza njani njengomuntu ngamunye na? UPilato azange amsuse ezandleni zakhe. Sengiyavala ngakho thulani ngempela isikhashana nje. UPilato akazange amsuse ezandleni zakhe. Kanjalo nawe ungeke. Ngendlela enza ngayo uzama noma yiphi yalamaso akazange akwenze. Niyazi ukuthi kwenzekani kuPilato na walahlekelwa ingqondo. Kwaba njalo kwaze kwathi ayesekuzwa kuphela kwakuyilokho kubethelwa. Ayesekuzwa kuphela kwakulula kalukhulu. Waze wathi egcineni wahlanya. Futhi banenganekwane enhla le eNorway kumbe hayi ngekolisa enhla eSwitzerland lapho ngengaba senhla lapho ngiyisithunywa senkolo. Bayaye bathi izinkulungwane zibuthana lapho zivela ezweni lonke ngolwesihlanu lukagudi imbobo yamanzi lapho uPilato azibulala khona. Wathi ekugcineni waziphose kufeni kuleli chibi lamanzi. Futhi bayaye bathi njalo ngolwesihlanu lukagudi ngelesithathu nqontambama amanzi aphenduka abehlazo kwesibhakabhaka ayaphethuza lapho umzimba kaPilato ulele khona. Walilahla lisekhona igazi ezandleni zakhe. Futhi uyalahla wenqaba amanzi. Ungeke umhlanga umsuse ezandleni zakho. Akukho manzi, akukho nsipho esetshenziselwa ukuhlamba izingubo engalihlanza. Kusezandleni zakho, uzomenze njani na? Nazi into kuphela ongayenza. Uma ungenakumhlanza umsuse ezandleni zakho, ungeke wamedlulisela kwenye into ethize. Ungeke nje ngokuyintsumansumane kwedlule, akukho ndlela ezweni. Into kuphela ongayenza ngokulemukela enhlizweni yakho. Ileyo ndlela yokumxosho. Msuse ezandleni zakho bese umfaka enhlizweni yakho. noma umiyeke ezandleni zakho bese ubhekana nokwahlulelwa yileyo nto kuphela ongayenza. Ukuphela kukapilato kwaba ngokubi kabi. Izwi lithi labo bamgcina ezandleni zabo bengizolifunda, kodwa lathi bamemeza emadwaleni nasezintabeni bakhuleka, kodwa imikhuleko yabo yasedlulelwe kakhulu yisikhathi nyabo. Bamemeza, sisitheni ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu eliza nengqamo ukuphila kwewundlu elizayo. Kuba usuku olukhulu okwahlulelwa selwenzekile, futhi ngubani oyakuma na? Cabanga ukuthi u-Oswald uzokwenze njani manje nxa ephuma eqonda phambi kwenkantolo enkulu yamajaji abone lawo mehlo athukuthele ebandla labasizi bejaji nabo bonke behlezi lapho na? Uyazi ukuthi kuzokwenzekani, kuyoya ngokuthi ikameli kagesi noma intambo elenga lapho kumbe okunye ufanele abhekane nakho. Kodwa uma-ke uhamba uphumele lapho unegazi ezandleni zakho lokulahla, futhi wazi ukuthi isihogo sikuhlalele izimbubhiso zaphakade. Bamemeza emadwaleni nasezintabeni, kodwa bakhuleka ngokuba imikhuleko yase idlulelwe yisikhathi. Kumaheberu 10, uma sona ngamabomu isona ukungakholwa. Uma singakholwa ngamabomu emva kokuba sesamukele iqiniso, ukwazi kweqiniso awudingi ukulemukela nje wazi ngalo, awudingi ukuba nalo vele nje oqhane yabo akazange athi emva kokuba sesamukele iqiniso. Uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi ukuthi iqiniso, akusekho umnikelo ngezono. Kepha kuphela ukulindela okwesabekayo nomlilo zakuqeda iphikankani, ngoba uNkulunkulu wathi eyami impindiselo futhi yimina engiya kubuyisela, isho iNkosi. Uma singalikholwa ngamabomu emva kokuba iqiniso selethulwe kithi, asisayi kubakho izihawu, akusekho sihawu esiya kunikezwa. Mfundisi olalele kule teyiphu uthini ngakho na? Lunga lebandla olalele kule teyiphu uthini ngakho na? Uzokwenze njani uma singalikholwa ngamabomu na? Ungeke walihlamba ulisuse ezandleni zakho, ungeke walendlulisela phambili kwekomkhulu, lizoqhuma ngemuva libuyele kuwe ngqo, ulizwile. Uthini-ke ngawe na? Uyoma kanjani ngalo suku na? Kuphakathi kokuthi usezandleni zakho noma enhliziyweni yakho, okunye kwakho uNkulunkulu sisize. Uma ungake nje ucabange ukubulawa ngokwakhelwa uzungu, nokuthi yini isibopho ezodlula enhliziyweni yaleyo ndoda, yenzeni na yaphaphama esesedlule kakhulu isikhathi emva kokuba yayisivele ikwenzile? Bukani, yayinethuba yazalwa engummelika okhululekile. Yayingummelika kodwa yayifuna ukuthengisa ngobuzibulo bayo ukuba ibe ngumRashiya, futhi kwaqhuma ngemuva wakhanwa intombazane ngumRashiya. Manje usengozicabangelayo ngezindaba zokukholwa wenhlangano yobukhomanisi yaseCuba, uzicabangela ngezindaba zokukholwa. Ngizicabangela mina, awunamcabango ofikayo. Uzomenze njani uJesu othiwa uKristu na? Awusuye ucabangelayo ngezindaba zokukholwa, awukho kuzicabangela ngezindaba zokukholwa, mawubeke into yomqondo owakuKristu.
Let's pray.
Asikhuleke. Cabanga le micabango. Makukhona okubungekayo, makukhona okuhle ezindlani ngalokhu. Phakathi kwethu kulokhu kusa, nakule tape futhi ngiyakhuluma. Uma ulapha ukhona kulokhu kusa, futhi wazi ukuthi awulungisile noNkulunkulu, futhi ungazelwe ngomoya wakhe, futhi uNkulunkulu une wena uthi hawu sengikwenzile ukuvuma lokho, akusikhona engikhuluma ngakho, ngabe uNkulunkulu ukwemukele na? Ungathi yebo mina sengikwenzile ukuvuma, nokunjalo yebo ngiyakholwa, wenze njalo noPilato. Ngenza ukuvuma impela, ngizomenze njani lo muntu olungileyo na? Ungeke wamhlamba umsuse ezandleni zakho kanjalo, qhaqha, uzomenze njani na? Uma ungesuye umKristu ezelwe ngokusha, unoma ongcwele uhlala kuwe, ucebisa ukuphila kwakho, pho-ke awulithathi ngani manje na? Awusoze wakuhlamba lokhu kususe ezandleni zakho, awusoze wakuze ukugcina kwalo mlayezo. Uyokhala njalo uze ungenise umlayezo enhliziyweni yakho ukuthi uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade. Kulezi zethameli ezibonakale kulokhu kusa, bangaba khona yini lapha labo abakuqondayo lokho ukuthi basephutheni futhi ningaphakamisa izandla zenu? Asinandawo yokubizela i-altare, indawo iminyene kakhulu, kodwa thana nje ngikhulekele mfowethu Branham uNkulunkulu ngisize, uNkulunkulu akubusise, ngiyasibona isandla sakho. Kungukuthi ngiyafuna manje khona lapha, ngiyafuna phambi kaNkulunkulu yena uyazi ukuthi nginecala futhi ngiyaqonda ukuthi nginecala, ngimfuna asuke ezandleni zami, ngimfuna enhlizweni yami. Phakamisa isandla sakho thana, ngikhulekela emfuthu Branham, iNkosi kubusise.
I see this number of people here, maybe 40, 50 hands up here.
Ngiyabona lesi sibalo sabantu lapha, mhlawumbe amashumi amane, izandla ezingamashumi amahlanu ziphakeme lapha. Biza namhlanje, biza namhlanje. Cabanga ngalo manje, lowo nguye obizayo, uJesu uyabiza, lowo nguye okhuluma nawe. Ngabe wonile kuze kube manje inhliziyo yakho isize yaba nesikofu kakhulu ngangokuthi ungeke awusakwazi ngisho ukuphinda ulizwe? Kanye njengomfanyana kumbe intombazanyana uzwile ubone sifiso sokukwenza kodwa ulibeka eceleni futhi nje usunezikofu kofu lokho kusikeka nemidonso. Ngabe sekuhambe kakhulu ngangokuthi awusakwazi kubuye ulizwe na? Ngabe umi lapho, ngabe okwakho endaweni lapho njengo Oswald Emma lokho kusa ukuthi uyazi na? Ungakwenza kanjani na? Angahle abe khona umunye ngaphambi kokuba sivale futhi ngizokwenza umkhuleko noma phi nje endlini ongazange usiphakamise isandla sakho uthi mfowethu Branham selokho nje usho amagama okugcina ngiyakuzwa lokho noma ubani ngaphandle emaphasijeni ngokuzungeza emafasteleni noma phi akunandaba vele uNkulunkulu akubusise ntombi encane uNkulunkulu akubusise mnumzane wena ngikutholile use uNkulunkulu akubusise ntombi omunye futhi uNkulunkulu akubusise ntombi uNkulunkulu akubusise lapha futhi uNkulunkulu akubusise lapha umfanyana ntombazanyana yebo iNkosi kubusise emuva lapho mnumzane yebo manje ake sicabange ngakho manje ngifuna nenze lokho ngenkathi siliculela phansi leli uJesu uyabiza manje ngifuna nivele nithi iNkosi ngihawukele isoni noma umzenzisi
I'm a church member Lord but
Ngilunga lebandla Nkosi kodwa ngifuna wena ngifuna wena ngisize ngizokukhonza ngiyakwethembisa khona manje ngiphamise isandla sami ukuthi ngifuna wena manje wena phakamisa inhliziyo yami ukuthi ngiyakwemukela futhi ngizokwemukela enhlizweni yami sisaliculela ivesi futhi uzokwenza na biza namhlanje manje khuleka ngendlela yakho khuleka manje Jesu biza lo nguye okhulumayo ingaleso sizathu phakamisa isandla sakho
calling today Jesus is calling all this
Jeli biza namhlanje uJesu uyabiza oh lalela iphimbo lakhe Muzwe njengamanje muzwe thana Nkosi nginecala igazi lakho lisezandleni zami ngisoni angisalifuni libe lapho angikwazi ukulihlamba ngelisuse ngizamile eminyaka angikuxosha njengoba kwenza uPilato futhi ngizame ukuthumela komunye umuntu ngifuna wena ngena enhlizweni yami khona manje Nkosi ngiyakwemukela ngiyakubona umi ngqo phambi kwami njengomfanekiso umi lapho ukholwa ngihamba ngingena kuwe ngqo ngazi ukuthi uyangithethelela futhi nge uzoba senhlizweni yami kusukela kulokhu kuqhubeke namhlanje wonke umuntu akakhuleke
Jesus is calling he's tenderly calling
Jesu uyabiza ubiza ngomusa namhlanje baba wasezulwini umlayezo omncane usuphelile futhi manje izinqomo ezinkantolo zihleliwe kulokhu kusa izingelo sizibuthene endlwaneni umoya ongcwele omkhulu lapha unikeza iziqiniseko ukuthi uJesu saphila Waye ngumthombo okuphila okuphakade ithuna lalingena kumbamba nasihogo sasingena kumgcina Wenyukela phezulu wadeleka esihogweni wadedeleka ethuneni futhi uma phakathi kwethu namhlanje futhi izivumo kholo zethu namahlelo kubophe abaningi abantu bakithi Nkosi Isono sibabophile kodwa namhlanje bafuna ukukhululeka bami njengoPilato futhi esikhundleni sokuzama ukumdlulisela phambili komunye umuntu baphakamise izandla zabo Woza ungena enhlizweni yami Nkosi Jesu ngeke ngisaphinde ngikuhlambe ngikucoshe kimi ngeke ngakwenza osezandleni zami ngisanda kuhlamba ngahlamba futhi awusukanga kodwa manje ngiyakwemukela ngikufuna ube sempilweni yami futhi ngiyakwemukela ungene empilweni yami Nkosi ngamukele ngingene embusweni wakho ngoxolelo kwezono zami futhi ngiphe ukukholwa ukuba ngikholwe ukuthi uyangemukela baba ngiphe khona ngegama lika Jesu Kristu siyakhuleka.
Now as you have our heads bowed.
Futhi manje njengoba unamakhanda ethe kotheme ukukholwa ngokukholwa futhi uNkulunkulu wena ngisize ukuba ngethembeke.
But knowing that you promise that he that will come to me.
Kodwa ngazi ukuthi uthembise ukuthi ozakuma ngisoze ngamlahlela ngaphandle futhi ngiyakumupha ukuphila okuphakade futhi ngiyakumvusa ngemihla yokuphela. Yakungivuma phambi komuntu naye ngiyakumvuma phambi kukaBaba wami nezingelosi ezingcwele. Ozwayo wangempela uhunyushwa kwangempela kwaJohane ongcwele wesihlanu amashumi amabili nane. Lapho ngokuthi oqondayo owemukela izwi lami.
He that receiveth my word.
Owamukela izwi lami akhole ngongithumileyo unokuphila okunguna phakade futhi akayi kubizelwa ekwahlulelweni. Awuyikuze enkantolo yokwahlulelwa njengoba ezokwenza u-Oswald kodwa sewedlulile ngokuxolelwa ngesihle ekufeni wangena ekuphileni. Nkosi, angazi kanjani, angazi kungani, kodwa ngikholwa ukuthi kwenzekile. Ngiyakukholwa lokho enhlizweni yami, ukungakholwa kwami sekuhambile, sengingasho ngokukhululeka ukuthi amen, kulo lonke izwi olishoyo, futhi ngilemukela khona manje, ngiyakukholwa. Manje amakhanda enu ekotheme, nina enikholiwe lokho, eniphakamise izandla zenu, esikhashaneni esimbalwa esedlule, futhi ngokukholwa niyawubona umfanekiso kaKristu umi lapho, enifanele nibe phakathi. Senihamba manje ngokukholwa nikholwa ukuthi izono zenu ziyaxolelwa futhi kusukela kulolu suku kuqhubeke njalo senilungele umbhapathiso wobuKristu futhi senilungele manje ukuhamba phakathi kuKristu. Ungathi wena njengobufakazi kuye uphakamise izandla zakho emuva uthi ngokukholwa ngiyalikholwa ngenhliziyo yami yonke na uNkulunkulu akubusise lokho kuhle. Manje sengiyalemukela ngiyemukela akukho engingakwenza uNkulunkulu akubusise kubukeke sengathi yibo bonke esengibabonile. Manje sengiyemukela niyabo awulungile awukwazi ulunge ungeke walunga kwathi uJesu wafela abantu abangalungile. Ngifanele ngenze njani mfuthi Branham na vele nje wemukele lokho akwenzayo vele nje wemukele lokho akwenzela khona futhi manje ngokulikholwa futhi ulamukela. Manje ngiyakholwa umfundisi ichibi lizovulwa umbhapathiso uzoba ngokomyalo mofuna umbhapathizwa. Uma nithathe iziqu uyise indodana umoya ongcwele ngokwempela ngikusho lokhu ngokuzithoba nenhlonipho kodwa ngendlela engibona ngayo awubhapathiziwe. Awubhapathiziwe ngokuba awukuthathanga akushoyo. Wathi nibabhapathize egameni likaYise indodana nomoya ongcwele. Uma wavele nje waba nalezo ziqu ezibizwa phezu kwakho, akazange athi hambani nibize lezi ziqu, hambani nibize lamagama. Akuzange kuze kwenziwe eBhayibhelini, akuzange kuze kwenziwe ngaleyo ndlela. Kwakungukuba ubhapathize ngendlela uJesu athi egameni likaYise indodana nomoya ongcwele okunguJesu Kristu. UPetro edezithulele washo into efanayo wonke omunye umpostoli ibandla lonke kwaze kwaba ngumkhandlu waseNaisiya wasekuqaleni ngenkathi ibandla leRoma Katolika lihlela lemukela iziqu esikhundleni segama. Ubhathi wokuthi ubhapathizelwa ezimfundisweni ezingaphikiswa zamaRoma zehlelo noma ubhapathizelwa egameni likaJesu Kristu okukodwa phakathi kwakho. Lisezandleni zakho ungeke walihlamba ulisuse lilapho usulemukele manje. Ngizokubuza njengoba umshayi weogani nomshayi wopiano bephendukela eculweni elidumile edala ukholo lwami lubuka phezulu kuwe wena uwundlu laseCalvary mhlengi omkhulu. Manje ngizwe ngisakhuleka futhi ususa lonke icala lami futhi makuthi mina kusukela kulolu suku ngibe ngowakho ngokuphelele. Makungabi khona wedwa uphuma kulendlu ngokuthoba nje yimani manje futhi masiphakamisele izandla zethu kuye manje. Ukholo lwami lubuka phezulu kuwe futhi uyizwi. Wena uthi lase Calvary emhlengo omkhulu manje ngizwe ngisakhuleka susa sonke isono sami uma kuthi mina kusukela kulolu suku ngibe ngowakho ngokuphelele ngokuphelele du manje nginikela impilo yami amanzi azobe eselungile emizuzwini embalwa uma ungena kuthatha ubhabhatiso manje sizobhabhatisa futhi lo busuku ngoba ngakho yonke into embama ezandleni zakho lisuse indlela kuphela ongayenza ngokuba ube ngogezwe egazini likaJesu Kristu oyi niyabo yebo mnumzane ukukhumbule manje njengoba sikothamisa amakhanda ethu buka kuye manje lapho kudideka kobumnyama isinqumo sisentliziyweni yakho manje usewuqulisweni icala izwi lilungela ukubethelwa uKristu usewuqulisweni icala uzomenza njani uJesu othiwa uKristu na Wena iba ngumholi wami yala kumnyama buphenduke namuhla sula ukudabuka ezinyembe zidede kanjalo ungangivumele ngike ngiduke lisuke eceleni kwakho manje sikhothamisa izinhliziyo zethu kulo Cabangani ngokuzwile bangani kungahle kuba igama lakho ngelokugcina elizongena encwadini sesikhathini sokuphela Manje cabangani ngokujulile ngempela ngabe ninjalo ngabe ukhona lapho umqoshile na khumbulani kungahle kungaphinde kufike futhi uPilato akabanga nalo elinye ithuba wazama ngamandla akhe onke ukuba asindiswe futhi akabange sakwazi ukukwenza lalise ezandleni zakhe Uzolenza njani izwi eligcotshiweyo lalolu suku elithiwa uKristu na